Ivangeli ngokukaLuka 1. Njengokuba abaningi sebezamile ukulanda ngokuhlelekile ngalezo zindaba ezigcwaliseke phakathi kwethu, njengalokho basinika zona labo ababekhona kwasekuqaleni, bezibonela ngamehlo, beyizikhonzi zezwi. Kwase ngathi kuhle nakumina, lokhu ngizihlolisisile zonke izinto, kusukela ekuqaleni, ngilobele ngokulandelana Teofilu odumileyo, ukuze wazi ukuqinisekwa lezo zinto ozifundisiweyo. Emhlani kaHerodi inkosi yaseJudiya, kwakukhona umpristi othile ogama lakhe nguZakariya, esigabeni sika-Abhiya nomkakhe engowamadodakazi ka-Aroni, igama lakhe kungu-Elizabethe. Babelungile bobabili phambi kukaNkulunkulu, behamba ngayo yonke imiyalelo nezimiso zenkosi bengasoleki. Kepha babengenamntwana ngokuba u-Elizabeth wayeyinyumba, bobabili basebekhulile. Kwathi-ke esayenza inkonzo yobupristi phambi kukaNkulunkulu njengokuhlelwa kwesikhathi sesigaba sakubo, ngokomthetho wobupristi kwaba nguwe wabelwa ukungena ethempelini lenkosi azoshisa impepho. Isixuku sonke sabantu sasikhuleka ngaphandle ngesikhathi sempepho. Kwabonakala kuye ingelosi yenkosi imi ngakwesokunene se-altare lempepho. UZakariya eyibona wethuka, wehlelwa luvalo. Kepha ingelosi yathi kuye, "Ungesabi Zakariya, ngokuba isicelo sakho sizwakele. Mkakho Elizabeth uzakukuzalela indodana, uyiqambe igama lokuthi uJohane. Uzakuba nokujabula nokuthokoza, wena nabaningi bazakujabula ngokuzalwa kwakhe. Ngokuba uzakuba mkhulu emehlweni enkosi, kasoze waphuza iwayini nophuzo oludakisayo, uzakugcwaliswa ngumoya ongcwele esesesiswini sikanina. Abaningi kubantwana baka-Israyeli uyakubaphendulela enkosini uNkulunkulu wabo. Uyakuhamba ngaphambi kwayo emoyeni nasemandleni ka-Eliya, ukuphendulela izinhliziyo zawoyise kubantwana nabangalaleliyo ekuqondeni kwabalungileyo, ukulungisela inkosi isizwe esilungiselweyo." UZakariya wathi engelosini, "Ngiyakukwazi ngani lokhu na? Ingani sengiyindoda endala mina nomkami uqhubekile ezinsukwini zakhe?" Ingelosi yaphendula yathi kuye, "NginguGabriyeli mina, omiyo phambi kukaNkulunkulu. Ngithunyiwe ukuba ngikhulume kuwe, ngikubikele lezi zindaba ezinhle. Bheka-ke uzakuba isimungulu ungakwazi ukukhuluma kuze kube lusuku okwenzeka ngalo lokhu, ngokuba ungakholwanga ngamazwi ami azakugcwaliseka ngesikhathi sawo." Abantu bemlindelo Zakariya bamangala ngokulibala kwakhe ethempelini. Uthe sephuma wahluleka ukukhuluma kubo, bazi ukuthi ubone umbono ethempelini, wayelokhe baqhweba wahlala eyisimungulu. Kwathi seziphelile izinsuku zokukhonza kwakhe, wamuka waya ekhaya. Kepha emva kwalezo zinsuku, u-Elizabeth umkakhe wakhulelwa wazifihla izinyanga eziyisihlanu, wathi, "Yenze njalo inkosi kimi emihleni eyangibheka ngayo ukususa ihlazo lami phakathi kwabantu." Ngenyanga yesithupha engelosi uGabriyeli yathunywa nguNkulunkulu emzini waseGalile ogama lawo yiNazaretha, entombini yayimiselwe indoda ebizo layo nguJosefa wendlu kaDavide, ibizo lentombi nguMariya. Yangena ingelosi kuye yathi, "Wena ophiwe umusa, inkosi nawe, ubusisiwe esifazaneni." Kepha yena wethuka ngezwi layo, ezindla ukuthi kungaba ngukubingelela kuni lokhu. Ingelosi yathi kuye, ungesabi Maria, ngokuba ufumene umusa kuNkulunkulu. Bheka uzakukhulelwa uzale indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu. Yena uyakuba mkhulu athiwe indodana yophezu konke, iNkosi uNkulunkulu yakumnika isihlalo sobukhosi sikayise uDavide. Uyakuba inkosi yendlu kaJakobe kuze kube phakade, nombuso wakhe awuyukuba nakuphela. UMaria wathi engelosini, lokhu kuyakwenzeka kanjani njengokuba ngingayazanga ndoda na? Ingelosi yaphendula yathi kuye, umoya ongcwele uzakuza phezu kwakho, amandla ophezu konke akusibekele, ngakho-ke okungcwele okuzozalwa kuzakuthiwa indodana kaNkulunkulu. Bheka u-Elizabeth isihlobo sakho naye ukhulelwe indodana esemdala, lena ngesithupha yakhe obethiwa inyumba, ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. UMaria wathi, bheka, ngiyincekukazi yenkosi, akube kimi njengezwi lakho, ingelosi yamuka kuye. Ngalezo zinsuku uMaria wasuka waya ngokushesha kwelezintaba emzini wakwaJuda. Wangena endlini kaZakhariya, wambingelela u-Elizabethe. Kwathi kuba u-Elizabethe ezwe ukubingelela kukaMaria, umntwana wagquma esiswini sakhe, u-Elizabethe wagcwala umoya ongcwele. Wamemeza ngezwi elikhulu wathi, ubusisiwe wena esifazaneni, sibusisiwe nesithelo sesisu sakho. Ngehlole kanjani lokhu kuba unina wenkosi yami ahambele kimi na? Ngokuba bheka kuthe izwi lokubingelela kwakho lifika ezindlebeni zami, umntwana wagquma esesiswini sami ngokujabula. Ubusisiwe owakholwayo, ngokuba kuzakuba khona ukufezeka kwalokho akutshelwa kuvela enkosini. Wayesethi uMaria, umphefumulo wami uyayitusa inkosi, nomoya wami uyathokoza kuNkulunkulu umsindisi wami. Ngokuba ubhekile ubuphansi bencekukazi yakhe, bheka, kusukela manje izizukulwane zonke ziyakuthi ngibusisiwe. Ngokuba uSomandla ungenzele izinto ezinkulu, igama lakhe lingcwele. Isihawu sakhe sikuzwe izizukulwane ngezizukulwane kubo abamesabayo. Wenzile amandla ngengalo yakhe, uchithile abazidlayo ekuzidleni kwenhliziyo yabo. Uwisile amakhosi ezihlalweni, uphakamisile abantukazana. Abalambileyo basuthisile ngezinto ezinhle, abacebileyo bamukiseze. Uyisizile inceku yakhe u-Israyeli ukuze akhumbule isihawu. Njengalokho akusho kokhokho bethu ku-Abrahama nenzalo yakhe kuze kube phakade. UMaria wahlala naye kungathi izinyanga ezintathu, wabuyela ekhaya. Saphelela-ke isikhathi sika-Elizabeth sokuba abelethe, wazala indodana. Abakhelene naye nezihlobo zakhe bezwa ukuthi inkosi yenze isihawu sayo saba sikhulu kuye, bathokoza naye. Kwathi ngosuku lwesishiyagalombili beza ukusoka umntwana, bamqamba ngegama likayise uZakhariya. Unina wayesephendula ethi, qhabo, uza kuthiwa uJohane. Bathi kuye, akakho noyedwa emndenini wakini obizwa ngalelo gama. Bamqhweba uyise ukuthi ufuna ukumqamba ngaliphi. Wabiza isiletu waloba ukuthi uJohane igama lakhe, bamangala bonke. Kwase kuvuleka umlomo wakhe khona lapho nolimi lwakhe, wakhuluma embonga uNkulunkulu. Bonke abakhelene nabo behlelwa ngokwesaba, bakhuluma ngazo zonke lezo zindaba kulo lonke lezintaba laseJudiya. Nabo bonke abazizwayo bazigcina ezinhlizweni zabo bethi, kodwa lo mntwana uyakuba yini na isandla senkosi sasinaye? UZakhariya uyise wagcwala umoya ongcwele waprofetha wathi, mayibongwe inkosi uNkulunkulu ka-Israyeli ngokuba ibahambela abantu bayo yabenzela inkululeko. Yasivusela uphondo lwensindiso endlini kaDavide inceku yayo. Njengalokho yakhuluma ngomlomo wabaprofeti bayo abangcwele basendulo. Insindiso ezitheni zethu nasesandleni sabo bonke abasizondayo. Ukwenzela okhokho bethu isihawu nokukhumbula isivumelwano sayo esingcwele. Isifungo yasifunga kubaba u-Abrahama. Ukusinika ukuba sithi sikhululiwe esandleni sezitha zethu, siyikhonze singenakwesaba. Ngobungcwele nangokulunga phambi kwayo zonke izinsuku zethu. Nawe ke mntwana uyakuthiwa uprofetha woPhezukonke. Ngokuba uyakuhamba phambi kwenkosi ukulungisa izindlela zayo. Ukunika abantu bayo kuyazi insindiso ngokuthethelelwa kwezono zabo. Ngemisesane yesihawu sikaNkulunkulu wethu esiza kuhanjelwa ngayo ngokusa kwaphezulu. Ukuba khanyisela abahlezi ebumnyameni nasethunzini lokufa nokuqondisa izinyawo zethu endleleni yokuthula. Wakhula-ke umntwana waba namandla emoyeni, wahlala ehlane kwaze kwaba lusuku lokubonakaliswa kwakhe ku-Israyeli. NgokukaLuka, isahluko 2. Kwathi ngalezo zinsuku kwaphuma isimemezelo kuKhesari, Augustu, sokuba kubalwe izwe lonke. Lokhu kubalwa kokuqala kwenziwa uKureniyu engumbusi waseSiriya. Bonke baya kubalwa yiloo nalowo emzini wakubo. Naye uJosefa wakhuphuka ephuma eGalile emzini waseNazaretha waya eJudiya emzini kaDavide othiwa iBethlehema ngokuba wayengewendlu nozalo lukaDavide. Ukuyobalwa kanye noMariya owamiselwa ukuba abe ngumkakhe ekhulelwe. Kwathi ke bese lapho zaphelela izinsuku zokuba abelethe. Wazibula ngendodana wayembesa wayilalisa emkhombeni ngokuba bantula indawo endlini yezihambi. Kwakukhona abelusi kulelozwe ababehlezi endle belinda umhlambi wabo ebusuku. Ingelosi yenkosi yema phambi kwabo, inkazimulo yenkosi yabakhanyisa nxa zonke, besaba ngokwesaba okukhulu. Ingelosi yathi kubo, ningesabi, ngokuba bhekani, nginibikela izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu okuzakuba kubantu bonke. Ukuthi nizalelwe namuhla umsindisi, onguKristu inkosi emzini kaDavide. Nalokhu kuyisiboniso kini. Niyakufumana umntwana embesiwe elele emkhombeni. Masinyana kwabakhona kanye nengelosi uquqaba lwebandla sezulwini lumdumisa uNkulunkulu luthi, udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kwathi kuba zimuke kubo izingelosi ziya ezulwini, abelusi bakhuluma bodwa bathi, asihambe manje size sifike eBethlehema. Sibone leyo nto yenzekileyo inkosi esazisile yona. Bephuthuma bafika bafumanisa oMaria noJosefa nomntwana olele emkhombeni. Sebebonile balana ngalelozwi ababetshele lona ngalowo mntwana. Bonke abezwa bamangala ngokukhulunywe kubo ngabelusi. Kepha uMaria wagcina onke lawo mazwi ezindla ngawo enhlizweni yakhe. Babuya-ke abelusi bemdumisa bembonga uNkulunkulu ngakho konke abakuzwileyo nabakubonileyo njengalokho kwakukhulunyiwe kubo. Kwathi seziphelile izinsuku ezisishiyagalombizo kuba umntwana asokwe, igama lakhe lathiwa uJesu, elaliqanjiwe ingelosi engakathatshathwa esiswini. Kwathi kuba kuphelele izinsuku zokuhlanjululwa kwabo ngokomthetho kaMose, benyukela naye eJerusalema ukuba bamise phambi kwenkosi. Njengokulotshiwe emthethweni wenkosi ukuthi, konke okwesilisa okuyizibulo kuyakuthiwa okwahlukaniselwe inkosi. banikela ngomhlatshelo njengokushiwo emthethweni wenkosi amahobha amabili noma amaphupho amabili amajuba. Bekwa kukhona umuntu eJerusalema ogama lakhe linguSimeyoni. Lo muntu wayelungile emesaba uNkulunkulu, ebhekile induduzo ka-Israyeli nomoya ongcwele wayephezu kwakhe. Kwakubonakalisiwe kuye ngomoya ongcwele ukuthi akayikubona ukufa engakamboni uKristu wenkosi. Wafika ngomoya ethempelini, kwathi ukuba abazali baletha umntwana uJesu ethempelini ukuba benze kuye njengesiko lomthetho. Wamamukela ngokumgona, wambonga uNkulunkulu wathi, "Sale usumukisa ngokuthula inceku yakho somandla njengezwi lakho, ngokuba amehlo amabonile insindiso yakho, oyilungisele ebusweni babantu bonke, ukukhaya nokwambulela abezizwe nenkazimulo yesizwe sakho u-Israyeli." Uyise nonina bamangala ngalokho okukhulunywa ngaye. USimeyoni wababusisa wathi kuMariya unina, "Bheka lo umiselwe ukuwa nokuvuka kwabaningi ku-Israyeli nesibonakaliso esiphikwayo. Yebo, inkemba iyakudabula nowakho umphefumulo kuba kwambule izizindlu zezinhliziyo eziningi." Kwakukhona nomprofethikazi u-Ana, indodakazi kaFanuweli owesizwe sika-Aseri, owayesekhulile kakhulu, ebehlalile nendoda eminyaka eyisikhombisa emva kobuntombi bakhe. Engumfelokazi waze waba neminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nanye engasuki ethempelini ekhonza ngokuzila nangokukhuleka ubusuku nemini. Naye-ke efika ngasona leso sikhathi wamtusa uNkulunkulu, wakhuluma ngaye kubo bonke ababebheke ukukhululwa kweJerusalema. Kwathi sebefeze konke okungokomthetho wenkosi, babuyela eGalile emzini wakubo iNazaretha. Wakhula umntwana waba namandla, wagcwala ukuhlakanipha nomusa kaNkulunkulu wawuphezu kwakhe. Umntwana uJesu ethempelini eneminyaka eyishumi nambili. Abazali bakhe baye eJerusalema iminyaka yonke ngomkhosi wePhasika. Eseneminyaka eyishumi nambili bakhuphuka njengokomthetho womkhosi. Sebeziqedile izinsuku ekubuyeni kwabo, umntwana uJesu wasala eJerusalema abazali bakhe bengazi. Bethi-ke bona uphakathi kwabahambisana nabo bahamba ibanga losuku bamfuna phakathi kwezihlobo nabazana nabo. Bengamtholi babuyela eJerusalema bemfuna. Kwathi emva kwezinsuku ezintathu bamfumana ethempelini ehlezi phakathi kwabafundisi ebezwa ebabuza. Bonke ababemuzwa bamangala ngokuqonda nangokuphendula kwakhe. Bathi bembona bamangala, unina wathi kuye, "Mntanami, usenzeleni okunje na? Bheka uyihlo, nambe sikufuna silusizi." Wathi kubo, "Kukanjani beningifunelani na? Beningazini ukuthi kumele ukuba ngibe kokukababa na?" Abaliqondanga lelozi abelikhuluma kubo. Wehla nabo wafika eNazaretha, wabathobela, kepha unina wawagcina onke lawa mazwi enhliziyweni yakhe. UJesu waqhubeka ekuhlakanipheni nasekukhuleni nasemseni kuNkulunkulu nakubantu. NgokukaLuka sahluko 3, kwathi ngonyaka weshumi nanhlanu wokubusa kukaTiberiyu Kesari, uPotiyu Pilato engumbusi waseJudiya, uHerodi engumtetraki waseGalile, uFiliphu umfowabo engumtetraki wezwe lase-Itureya nelaseTrakhonithi, u-Ilisaniyu engumtetraki wase-Abilene, u-Anase engumphristi omkhulu noKayafase, kwafika izwi likaNkulunkulu kuJohane indodana kaZakhariya ehlane. Weza ezweni lonke laseJodane eshumayela umbhabhathizo wokuphenduka kube ngukuthethelelwa kwezono. Njengokuba kulotshiwe encwadini yamazwi ka-Izaya umprofethi ukuthi, izwi lomemezayo ehlane lithi, lungisani indlela yeNkosi, nenze imkhondo yayo iqonde. Izigodi zonke ziyakuqhitshwa, zonke izintaba namagquma kuyakwehliswa, kuqonde izintsonga-ntsonga nemigoxigoxi ibe izindlela ezilelezekile. Inyama yonke izakubona insindiso kaNkulunkulu. Ngakho ke wathi ezixukwini ezaziphumele ukubhabhathizwa nguye, zalo ezinyoka, ubani onibonisa ukubalekela intukuthelo ezayo na? Ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Ningaqali ukuthi phakathi kini, sinobaba u-Abrahama ngokuba ngithi kini, uNkulunkulu namandla okumvusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe. Namanje izembe selibekiwe empandeni yemithi, ngakho yonke imithi engatheli isithelo esihle iyanqunywa iphonswe emlilweni. Izixuku zambuza zathi, pho, sizakwenzani na? Waphendula wathi kubo, onezingubo ezimbili akamuphi ongenayo, nayo onokudla enze njalo. Kwafika nabathesi ukuba babhabhathizwe bathi kuye, mfundisi, sizakwenzani na? Wathi kubo, ningabizi lutho ngaphezu kwenikumiselweyo. Namabutho ambuza athi, thina ke sizakwenzani na? Wathi kuwo, ningamuki muntu lutho ngendluzula, ningamxabeleli yaneliswani izinkokhelo zenu. Abantu besabhekile bezindla bonke ezinhlizweni zabo ngoJohane ukuthi ingabe unguKristu yini. UJohane waphendula wathi kubo bonke, mina kambe nginibhabhathisa ngamanzi, kepha uyeza onamandla kunami engingafanele ukuthukulula umchilo wezicathulo zakhe. Yena uza kunibhabhathisa ngomoya ongcwele nangomlilo. Oqoma lakhe lokwela lisesandleni sakhe ukushanelisisa isibuya sakhe nokubuthela ukolweni enqolobaneni yakhe, kepha amakhoba uza kuwashisa ngomlilo ongacimekiyo. Nangokunye okuningi washumayela ivangeli kubantu ebayala. Kepha uHerodi umtetraki esolwa nguye ngenxa kaHerodiya umkamfowabo nangenxa yakho konke okubi abekwenzile uHerodi, wenezela nalokhu kokunye konke wamvalela uJohane etilongweni. Kwathi bebhabhathiziwe abantu bonke, nayo Jesu sebhabhathiziwe, ekhuleka izulu lavuleka. Umoya ongcwele, enesimo somzimba njengejuba, wehlala phezu kwakhe, kwavela izwi ezulwini lithi, wena uyindodana yami ethandekayo, ngithokozile ngawe. Yena uJesu kuqala kwakhe, wayeneminyaka engaba ngamashumi amathathu eyindodana njengokushiwoyo kaJosefa ka-Eli, kaMathati kaLevi, kaMeliki kaJanayi kaJosefa, kaMatathiya ka-Amose, kaNahume ka-Eseli kaNagayi, kaMati kaMathathiya, kaSemeyini kaJosefa kaJuda, kaJohanani kaResa kaZorobabeli kaSalathiyeli kaNeri, kaMeleki kaAdika kaSamu kaElimadamu kaEri, kaJose kaEliezeri kaJorimu kaMathati kaLevi, kaSimeyoni, kaJuda, kaJosefa, kaJonamu, kaEliyakimi, kaMeleya, kaMena, kaMathata, kaNathamu, kaDavide, ka Jesayi, ka Obede, ka Bowasi, ka Sala, ka Nasoni, ka Aminadaba, ka Adameyini, ka Arani, ka Esiromu, ka Faresi, ka Juda, ka Jakobe, ka Isaka, ka Abrahama, ka Thara, ka Nahori, ka Seruki, ka Ragawu, ka Faleki, ka Ebere, ka Sala, ka Kainamu, ka Afakisati, ka Semi, ka Noa, ka Lameka, ka Mathusala, ka Inoke, ka Jareti, ka Malaleyeli, ka Kainani, ka Enose, ka Seti, ka Adamu, ka Nkulunkulu. Ngokuka Luka 4, uJesu egcwele umoya ongcwele wabuya eJodane waholekelwa ngomoya ehlane. Elingwa nguSathane izinsuku ezingamashumi amane, akadlanga lutho kulezo zinsuku, seziphelile walamba. Wayesethi kuye uSathane, uma uyindodana kaNkulunkulu yisho kulelitshe ukuba libe yisinkwa. UJesu wamphendula wathi, ulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu aza kuphila ngaso. Esemenyusele entabeni ende, wambonisa imibuso yonke yezwe ngomzuzwanyana. USathane wathi kuye, amandla onke lana ngokunika wena kanye nenkazimulo yawo, ngokuba inikwe mina futhi nginika noma ubani ngokuthanda kwami. Ngakho ke wena, uma ukhuleka phambi kwami konke kuzakuba ngokwakho. UJesu waphendula wathi kuye, kulotshiwe ukuthi wokhuleka enkosini uNkulunkulu wakho umkhonze yena yedwa. Wayesemholela eJerusalema wamisa esiqongweni sethempeli wathi kuye, uma uyindodana kaNkulunkulu ziphonse phansi lapha. Ngokuba kulotshiwe ukuthi uyakuyaleza izingelosi zakhe ngawe zikulinde nokuthi ziyakukuthwala ngezandla ungaze waqhuzuka etsheni ngonyawo lwakho. UJesu waphendula wathi kuye, kwathiwa, ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho. USathane seqede ukulinga konke, wamuka kuye isikhathi. UJesu wabuyela eGalile ngamandla kaMoya, udumo lwakhe lwanda kulo lonke izwe langakhona. Wafundisa emasinagogweni abo, edunyiswa yibo bonke. Wafika eNazaretha lapho wayondliwa khona, wangena esinagogweni ngosuku lweSabatha njengokwenza kwakhe, wasukumela ukufunda. Wanikwa incwadi ka-Isaya umprofeti, wayivula incwadi wafumana indawo okulotshwe kuyo ukuthi, umoya wenkosi uphezu kwami ngokuba ingigcobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu, ingithumele ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo, nokubona kwabayizimpumputhe, nokuhlenga abacindezelweyo, nokumemezela umnyaka omuhle wenkosi. Wayigoqanga incwadi wayinika isikhonzi, wahlala amehlo abo bonke ababesesinagogeni amgqolozela. Waqala ukukhuluma kubo ethi, namhlanje ugcwalisekile lo mbhalo ezindlebeni zenu. Bonke bamfakazela bemangala ngamazwi omusa aphuma emlonyeni wakhe bathi, lo akasiye indodana kaJosefa na? Wathi kubo, nempela niyakusho kimi lesisaka sokuthi nyanga zelaphe wena, lokho esikuzwile kwenziwa eKapanawuma kwenze nalapha ezweni lakini. Wathi ke, ngiqinisile ngithi kini akukho umprofeti owamukelwa ezweni lakubo. Kepha ngempela ngithi kini, kwakukhona kwa-Israyeli abafelokazi abaningi emihleni ka-Eliya, lapho izulu lalivalekile iminyaka emithathu nezinyanga ezisithupha, kwaba khona indlala enkulu ezweni lonke. Kepha u-Eliya kathunyelwanga nakoyedwa kubona kuphela eSarapitha laseSidoni kowesifazane ongumfelokazi. Kwakukhona futhi kwa-Israyeli abanochoka abaningi ngesikhathi sika-Elisa umprofethi. Kepha kuhlanjululwanga namunye kubo, kuphela uNayimani umSiriya. Bonke ababesesinagogeni bagcwala ulaka bekuzwa lokho. Basukuma bamgxosha emzini, bamqhubela ekwengameni kwentaba umuzi wabo owakhiwe phezu kwayo ukuze bamkhalakathelisele phansi. Kepha yena edabula phakathi kwabo wamuka. Wehlela keKapenawume umuzi waseGalile, wayebafundisa ngosuku lweSabatha. Bamangala ngokufundisa kwakhe ngokuba izwi lakhe lalinamandla. Kwakukhona esinagogweni umuntu onomoya wedimoni elingcolileyo, wamemeza ngezwi elikhulu wathi, "Yiya, sinamsebenzi muni nawe Jesu waseNazaretha, uze ukusibhubhisa na? Ngiyakwazi ukuba ungubani, ungongcwele kaNkulunkulu." UJesu wamkhuza wathi, "Thula, uphume kuye." Idimoni lamphonsa phansi, phakathi kwabo laphuma kuye lingamlimazanga. Behlela ngokwesaba bonke, bakhuluma bodwa bathi, "Yizwi lini leli lokuba ayale omoya abangcolileyo ngegunya nangamandla baphume?" Kwanda udumo ngaye kuzo zonke izindawo zangakhona. Verse 38, wasuka esinagogweni wangena endlini kaSimoni, kepha umkhwekazi kaSimoni wayebanjwe ngomkhuhlane omkhulu bamnxusa ngaye. Wamengama wamkhuza omkhuhlane, wona wamyeka, wasuka masinyane wabakhonza. Ukushona kwelanga, bonke ababenabagulayo izifo ngezifo babaletha kuye, ebeka izandla phezu kwabo, ngabanye wabaphulukisa. Kwaphuma namadimoni kwabaningi, ememeza ethi, "Wena uyindodana kaNkulunkulu," kepha wawakhuza, kawavumelanga ukuba akhulume ngokuba ayemazi ukuthi unguKristu. Sekusile, waphuma waya endaweni eyihlane, izixuku zamfuna zaze zafika kuye impela, zambamba ukuba angamuki kuzo. Kepha wathi kuzo, "Nakweminye imizi ngimele ukushumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu, ngokuba ngithunyelwe lokho." Washumayela esinagogeni aseGalile. NgokukaLuka 5. Kwathi sixuku simbunganyela ukuba sizwe izwi kaNkulunkulu, wayemngaselwandle lwaseGenesaretha. Wabona imikhumbi emibili imi ngaselwandle, abadoba bephumile kuyo behlanza amanetha. Esengene komuye wemikhumbi ongakaSimoni, wamcela ukuba asuke kancane emhlabathini, wahlala phansi wabafundisa abantu esemkhunjini. Kuthe esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni, "Qhubekela ekujuleni, nehlisa amanetha enu nibambe." USimoni waphendula wathi, "Nkosi, sishikile ubusuku bonke, asibambanga lutho, kepha ngezwi lakho ngiyakuwehlisa amanetha." Sebekwenzile lokho babamba izinhlanzi eziningi kakhulu, aze agqabuka amanetha abo. Babaqhweba omana babo abakomuye omkhumbi ukuba beze bababambise. Beza ke bagcwalisa imikhumbi yomibili yaze yathi ayizike. Kuthe uSimoni Petro ekubona lokho, waziphonsa phansi ngasemadolweni kaJesu wathi, "Suka kimi Nkosi, ngokuba ngingumuntu oyisoni." Ngokuba ubehlelwa ngokwesaba yena kanye nabo bonke ababenaye ngobuningi bezinhlanzi ababezibambile. Kanjalo ke noJakobe noJohane amadodana kaZebedewo ababesebenzisana noSimoni, uJesu wathi kuSimoni, "Ungesabi, kusukela manje uzakubamba abantu." Sebeyilethile imikhumbi emhlabathini, bashiya konke bamlandela. Kwathe komuye wemizi, "Beka nanso indoda igcwele uchoko." Kuthe embona uJesu wawa ngobuso, wamnxusa wathi, "Nkosi, uma uthanda ungangihlambulula." Welula isandla sakhe wamphatha wathi, "Ngiyathanda, hlambuluka." Masinyane uchoko lwasuka kuye. wamyala ukuba angatsheli muntu wathi, kepha suka uzibonakalise kumpristi, unikele ngokuhlanjululwa kwakho njengalokho uMose akuyalayo, kube ngubufakazi kubo. Kwayilapho ukukhuluma ngaye kwanda kakhulu, zabuthana izixuku eziningi ukuzwa nokuphulukiswa ezifeni zazo. Kepha yena wamonyukela ehlane wakhuleka. Kwathi ngolunye lwalezo zinsuku yena esafundisa, kwakuhlezi khona abafarisi nabafundisi bomthetho ababephuma emizini yonke yaseGalile neJudiya neJerusalema namandla enkosi ayekuye ukuba aphulukise. Bheka-ke nanka amadoda ethwele ohlakeni umuntu ofe uhlangothi, efuna ukumngenisa nokumbeka phambi kwakhe. Engafumani ukuthi angamngenisa kanjani ngenxa yesixuku akhwela phezu kwendlu, emehlisa ophahleni kanye nohlaka ngaphakathi phambi kukaJesu. Ebona ukukholwa kwawo wathi, mngane, uthethelelwe izono zakho. Ababhali nabafarisi baqala ukuzindla ngokuthi, kubani lo okhuluma ngokuhlambalaza? Kubani ongathethelela izono ngaphandle kukaNkulunkulu yedwa na? Kepha uJesu ezazi izindlo zabo, waphendula wathi kubo, nizindla ezinhlizweni zenu na? Yikupho okulula ukuthi uthethelelwe izono zakho noma ukuthi vuka uhambe na? Kepha ukuze nazi ukuthi indodana yomuntu inamandla emhlabeni okuthethelela izono, wayesethi kofe uhlangothi, kuwena ngithi, vuka uthabathe uhlaka lwakho uye endlini yakho. Wasukuma khona lapho phambi kwabo, wathabatha lokho abelele kukho, wamuka waya endlini yakhe emdumisa uNkulunkulu. Ukumangala kwabehlela bonke bamdumisa uNkulunkulu, bagcwala ukwesaba bathi, sibonile izimanga namuhla. Emva kwalokho waphuma, wabona umthelisi igama lakhe nguLevi ehleze endaweni yokuthela, wathi kuye, ngilandele. Washiya konke wasukuma wamlandela. uLevi wamenzela isidlo esikhulu endlini yakhe, kwakukhona isixuku esikhulu sabathelisi nabanye ababehlezi nabo ekudleni. Abafarisi nababhali bakhonona kubafundi bakhe bathi, yini ukuba nidle niphuze nabathelisi nezoni na? Waphendula uJesu wathi kubo, abaphilileyo abadingi inyanga, ngabagulayo bodwa. Kangizelanga ukubiza abalungileyo kodwa izoni ukuba ziphenduke. Base bethi kuye, abafundi bakaJohane bazila kaningi benze imikhuleko, kanjani abafarisi? Kepha bakho bayadla baphuze. Kepha uJesu wathi kubo, ingabazilisa yini abayeni umyeni esenabo na? Kodwa kuzofika izinsuku lapho umyeni eza kususa kubo, yikhona beza kuzila ngalezo zinsuku. Wabatshela nomfanekiso ukuthi, akakho dabula isiziba engutsheni entsha, asibekele engutsheni endala. Uma enza lokho uyayona entsha, futhi isiziba sentsha asizukuzwana nendala. Futhi akakho othela iwayini elisha ezimvabeni ezindala. Funa iwayini elisha liqhumise izimvaba lichitheke lona, nezimvaba zonakale. Kodwa iwayini elisha limele ukuthela ezimvabeni ezintsha. Akakho othi ephuze iwayini elidala afune elisha ngokuba uthi elidala limnandi. NgokukaLuka 6. Kwathi ngeSabatha wadabula amasimu, abafundi bakhe bakha izikhwebu badla bezihlikihla ngezandla. Kepha bathile babafarisi bathi, nenzelani lokho okungavunyelwe ngeSabatha na? uJesu ebaphendula wathi, anifundanga yini ngalokho akwenza uDavide mhla elambile yena nababe naye? Ukuthi wangena endlini kaNkulunkulu wathatha izinkwa zokubuka ezingavunyelwe ukudliwa muntu, ngabaphristi bodwa wadla wanika nababe naye na. Wathi kubo, indodana yomuntu iyinkosi neyesabatha. Kwathi ke ngelinye isabatha wangena esinagogeni wafundisa. Kwakukhona umuntu lapho osandla sakhe sokunene sasishwabene. Ababhali nabafarisi bamqaphelisisa ukuthi uyaphilisa yini ngesabatha ukuze bathole ukumbeka icala. Kepha wazazi izinto zabo, wathi kuyo indoda esandla sishwabene, sukuma ume phakathi, wasukuma ke wema. UJesu wathi kubo, ngiyanibuza ukuthi kuvunyelwe ngesabatha ukwenza okuhle noma okubi yini, ukusindisa umuntu noma ukumbulala na. Esebaqalazile bonke wathi kuye, yelula isandla sakho, wenze njalo ke, saze saphiliswa isandla sakhe. Base begcwala ukuhlanya, bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Kwazi ngalezo zintuku waphuma waya entabeni ukuyokhuleka, wahlala ubusuku bonke ekhuleka kuNkulunkulu. Kwathi sekusile wababiza abafundi bakhe, wakhetha kubo abayishumi nambili, wabaqamba ngokuthi abapostoli. USimoni owamqamba ngokuthi uPetro, noAndrea umfowabo, noJakobe, noJohane, noFilipu, noBartolomeu, noMateu, noThomas, noJakobe kaAlfewu, noSimoni othiwa isishisekeli, noJuda kaJakobe, noJuda Iskariote owaba ngumkhapheli. Khona wehla nabo wema endaweni eyithafa kanye nesixuku esikhulu sabafundi bakhe noquqaba lwabantu abavela kulo lonke laseJudiya naseJerusalema nangaselwandle lwaseThire nesiDoni. Ababezile ukumuza nokuphulukiswa ezifeni zabo, nababekhathazwa ngawomoya abangcolileyo baphulukiswa. Isixuku sonke safuna ukumthitha ngokuba kwakuphuma kuye amandla abaphilisa bonke. Wayesephakamisela amehlo akhe ngakubafundi bakhe wathi, nibusisiwe nina bampofu ngokuba umbuso kaNkulunkulu ngowenu. Nibusisiwe nina balambileyo kalokhu ngokuba niyakusuthiswa. Nibusisiwe nina bakhalayo kalokhu ngokuba niyakuhleka. Nibusisiwe nxa abantu benizonda nanxa benicwasa benithuka belilahla igama lenu ngokungathi libi ngenxa yendodana yomuntu. Thokozani ngalolo suku nigqume ngokuba bhekana umvuzo wenu mkhulu ezulwini ngokuba oyise babo benze njalo kubaprofethi. Kepha mayike nina bacebileyo ngokuba niyamukela induduzo yenu. Mayike nina basuthiyo kalokhu ngokuba niyakulamba. Mayike nina bahlekayo kalokhu ngokuba niyakulila nikhale. Mayike nina nxa abantu bonke bekhuluma kahle ngani ngokuba oyise babo benze njalo kubaprofethi bamanga. Kepha ngithi kini enizwayo, thandani izitha zenu, nenze okuhle kwabanizondayo. Nibusise abaniqalekisayo, nibakhulekele abanidumazayo. Okushaya esihlathini mnike nesinye, nokwaphuca ingubo ungamnqabeli nebhantshi. Muphe ilona lo ocela kuwe, nokwaphuca okwakho ungabuyi ukubize kuye. Njengalokhu nithanda ukuba abantu benze kini, yenzani njalo kubo. Uma nithanda abanithandayo, niyakubongwa kuni nango kuba nezoni zithanda abazithandayo. Ngakho uma nenza okuhle kwabenza okuhle kini, niyakubongwa kuni na, ngokuba nezoni zenza khona lokho. Uma nitsheleka laba enithemba ukwamukela kubo, ninakubongwa kuni na, nezoni zitsheleka izoni ukuba zamukele okungako. Kepha thandani izitha zenu, nenza okuhle, nitsheleke ningadikibali, nomvuzo wenu yakuba mkhulu. Nibe ngabantwana bophezu konke ngokuba umnene yena kwababongiyo nababi. Yibani nesihawu njengokuba uyihlo enesihawu. ningahluleli khona nisoze nahlulelo, ningalahli khona nisoze nalahlwa, thethelelani khona niyakuthethelelwa. Yiphani khona niyakuphiwa, bayakunipha esifubeni senu isilinganiso esihle, esigxushiweyo, esigxishiweyo, esichichimayo ngokuba ngesilinganiso enilinganisa ngaso nani yakulinganiselwa ngaso. Wabatshela nomfanekiso wokuthi, impumputhe ingahola impumputhe na, aziyukukhalathela emgodini zombili na. Umfundi kaphezu komfundisi, kepha yilowo ophelisiwe uyakuba njengomfundisi wakhe. Ubhekelani ucezano lusesweni lomfowenu, kanti ugongolo olukwelakho iso awuluboni na? Ungasho kanjani kumfowenu ukuthi, mfowethu, ake ngikhiphe ucezwano lusesweni lakho, wena ongaboni ugongolo lukwelakho iso na? Mzenzisi, khipha kuqala ugongolo lukwelakho iso, yikhona yakubonisisa ukukhipha ucezwana olusesweni lomfowenu. Ngokuba kukho muthi omuhle othela isithelo esibi, futhi nomuthi omubi awutheli isithelo esihle. Ngokuba yilowo nalowo muthi waziwa ngesithelo sawo, akukhiwa kambe amakhiwane emeveni nezithelo zomvina zakhiwa ejikujolweni. Umuntu omuhle uveza okuhle emfuyeni enhle enhliziyo, nomubi uveza okubi emfuyeni embi, ngokuba umlomo wakhe ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo. Ningibizelani ngokuthi Nkosi, Nkosi, ningakwenze ngikushoyo na? Yilo nalo oza kimi ezwe amazwi ami awenze, ngonikhombisa lo afana naye. Ufana nomuntu owayakhayo indlu, wemba washonisisa, wabeka isisekelo edwaleni, ekufikeni kwezikhukhula umfula, washa leyo ndlu kepha wawungenamandla okuyinyakazisa ngokuba yayakhiwe kahle. Kodwa ozwayo engenzi, unjengomuntu owakha indlu emhlabathini ingenasisekelo, umfula wayishaya yawa masinyane, kwaba kukhulu kudilika kwaleyo ndlu. NgokukaLuka 7, kwathi seqede onke amazwi akhe ezindlebeni zabantu, wangena eKapenawume. Inceku yenduna ekhulu ethile ethandekayo kuyo yayigula isiza kufa. Isizwile ngoJesu yathuma amalunga abaJuda kuye imcela ukuba eza isindise inceku yayo. Esefikile kuJesu amncenga kakhulu ethi ifanele ukuba uyenzele lokho, ngokuba ithanda isizwe sakithi yiye esakhele isinagoge. UJesu wayesehamba nawo, kepha engasekude nendlu induna yekhulu yathumela kuye abahlobo bathi kuye, Nkosi, ungazihlubi ngokuba ngifanele ukuba ungene phansi kophahla lwami. Ngakho angizibonanga ukuthi ngifanele ukuza kuwe, kepha yisho izwi khona inceku yami yakusinda. Ngokuba nami ngingumuntu ophansi kwamakhosi, nginamabutho phansi kwami, ngithi kwelinye hamba lihambe, nakwelinye woza lize, nasencekwini yami yenza lokhu ikwenze. UJesu kuzwa lokho wamangala ngayo, waphenduka wathi esixukwini esimlandelayo, ngithi kini, angizange ngimfumane ukukholwa okungaka nakwa-Israyeli. Abebethunywe sebebuyela ekhaya bafumana inceku isindile. Kwathi ngangomuso waya emzini othiwa yiNayini, kwahamba naye abafundi bakhe nesixuku esikhulu. Esesondela esangweni lomuzi, bheka kwaphunyiswa ofileyo, indodana eyodwa kanina, yena ngumfelokazi nabantu abaningi bemuza babe naye. Yathi inkosi simbone yamhawukele yathi kuye, ungakhali. Yasondele yathinta uhlaka abaluthweleyo basebema, yayisithi, nsizwa, ngithi kuwe, vuka. Ofileyo wavuka waqala ukukhuluma, yamnika unina. bafikela ngokwesaba bonke bamdumisa uNkulunkulu bathi, kuvela umprofeti omkhulu phakathi kwethu nokuthi uNkulunkulu bahambele abantu bakhe. Kwaphumela lelizwi ngaye kulo lonke iJudiya nakulo lonke langakhona. Abafundi baJohane bambikela ngazo zonke lezo zinto. UJohane wayesebiza ababili kubafundi bakhe wabathumela enkosini wathi, wena unguyoza noma sobheka omunye na? Amadoda esefile kuyo athi, uJohane umbhaphathizi usithumele kuwe, ethi, wena unguyoza noma sobheka omunye na? Ngalowo mzuzu yayiphulukisa abaningi ezifeni nasebuhlungwini nakomoya ababi nezimpuputhe eziningi yazipha ukubona. Iyaphendula yathi kuwo, hambani mlandise uJohane lokho enikubonile nenikuzwile ukuthi izimpumputhe ziyabona, izinyonga ziyahamba, abanochoko bayahlanjululwa, izithuli ziyezwa, abafileyo bayavuswa, abampofu bayashunyayezwa. Ivangeli. Ubusisiwe ongayikukhubeka ngami. Sezimukile izithunywa zikaJohane yaqala ukukhuluma ezixukwini ngoJohane ithi, naphuma naye ehlane ukuyobonani na? Umhlanga untengantengiswa ngumoya na? Kanti naphuma ukuyobonani na? Umuntu ombethe izingubo ezinothonotho na? Bekana abambethe okhazimulayo betamasa basezindlini zamakhosi. Kodwa naphuma ukuyobonani na? Umprofethi na? Yebo, ngithi kini odlula umprofethi. Nguye okulotshwe ngaye ukuthi, bheka ngiyakuthuma isithunywa sami phambi kobuso bakho, esiyakulungisa indlela yakho phambi kwakho. Ngithi kini, kwabazila ngabesifazane akakho omkhulu kunoJohane, kepha omncane embusweni kaNkulunkulu mkhulu kunaye. Abantu bonke, yebo, nabathelise bezwile bamvuma uNkulunkulu, babhaphathiswa ngombhaphathiso kaJohane. Kepha abafarisi nezazimthetho balenza ize icebo likaNkulunkulu maqondana nabo bebabhaphathizwanga nguye. Pho ke abantu balesi sizukulwane ngiyakubafanisa nani na? Bafana nani na? Bafana nabantwana abahlezi esigcawini bememezana bethi, sinimethele imitshingo anisinakanga, salilisela anikhalanga. Ngokuba uJohane umbhaphathizi ufikile engadli sinkwa engaphuziwa yini, nithi ke unedimoni. Ifikile indodana yomuntu idla iphuza, senithi bhekani umuntu oyisimizi nesiphuzi, umhlobo wabathelisi nezoni. Kodwa ukuhlakanipha kuvunyiwe ngabantwana bakho bonke. Omunye wabafarisi wamema ukuba adle naye. Esengene endlini yomfarisi wahlala ekudleni. Bhekwa kukhona emzini owesifazane oyisoni. Wathi esazi ukuthi uhleze kudleni endlini yomfarisi weza nomfuma wamafutha. Wema emuva ngasezinyaweni zakhe. Ekhala waqala ukumatisa izinyawo zakhe ngezinyembezi, wazesula ngezinwele zekhanda lakhe, wazanga izinyawo zakhe, wazigcoba ngamafutha. Kuthe umfarisi obememile kubona wazindla wathi, uma lo ebengumprofethi nga emazi losifazane omphathayo ukuba ungubani nokuba unjani ngokuba uyisoni. UJesu waphendula wathi kuye, Simoni, kukhona ngifuna ukukukhuluma kuwe. Wathi, khuluma ke mfundisi. Kwakukhona abantu ababili abanamacala kumtshelekiso othile. Icala lomunye lalingodenariyo abangamakhulu ayisihlanu, elomunye amashumi ayisihlanu. Bengenanto yokukhokha. Wabayekela bobabili, kumuphi kubo konje oyakumthanda kakhulu na? USimoni waphendula wathi, ngithi lo amyekela okukhulu. Wathi kuye, unqume kahle. Ephendukela kwesifazane wathi kuSimoni, uyambona lo wesifazane na? Ngingena endlini yakho, awunginikanga amanzi ezinyawo, kepha yena uzimantisile izinyawo zami ngezinyembezi wazesula ngezinwele zakhe. Awunganganga, kepha lo ilokhu ngingenile akayekanga ukwanga izinyawo zami. Ikhanda lami awuligcobanga ngamafutha, kepha lo uzigcobile izinyawo zami ngamafutha. Ngenxa lokho ngithi kuwe, izono zakhe eziningi zithethelelwe ngokuba uthandile kakhulu, kepha othethelelwa okuncane uthanda kancane. Wayesethi kuye, zithethelelwe izono zakho. Ababehlezi naye ekudleni baqala ukusho phakathi kwabo ukuthi, ngubani lo othethelela nezono na? Kepha wathi kowesifazane, ukukholwa kwakho kukusindisile, hamba, ube nokuthula. NgokaLuka 8. Kwathi emva kwalokho wayehamba imizi nemizana, eshumayela memezela ivangeli lombuso, benaye abayishumi nambili. Nabesifazane abathile, ababephulukisiyo ekubo umoya babo nasezifweni, uMariya obizwa ngokuthi uMagadalena, okwakuphume kuya amadimoni ayisikhombisa, noJohana umkakhuza induna kaHerodi, noSusana nabanye abaningi ababebakhonza ngempahla yabo. Sekubuthene kuye isixuku esikhulu sivela emizini ngemizi, wakhuluma ngomfanekiso wathi, kwaphuma umhlwanyeli ukuyohlwanyela imbewu yakhe. Ekuhlwanyeleni kwakhe enye yawela ngasendleleni, yanyathelwa izinyoni zezulu zayidla zayiqeda. Enye yawela edwaleni kuthe imila yabuna ngokuba ingenamswakama. Enye yawela phakathi kwameva kwaze kwathi ameva esemila kanye nayo ayiminyanisa. Enye yawela emhlabathini omuhle kuthe imila yathela ngekhulu, ekusho lokhu wamemeza wathi, onezindlebe zokuzwa makezwe. Abafundi bakhe bambuza ukuthi, ungaba yini lo mfanekiso na? Wathi ke, niphiwe nina ukwazi izimfihlakalo zombuso kaNkulunkulu, kepha abanye bakuphiwa ngemfanekiso ukuba bebona bangaboni, bezwa bangaqondi. Umfanekiso yilokhu ke, imbewu iyizwi likaNkulunkulu. Abangasendleni yilaba bathi sebezwile, bese kufika uSathana lisuse izwi enhlizweni yabo kuba bangakholwa basindiswe. Abasedwaleni yilaba bathi sebezwile balamukela izwi ngokuthokoza, kepha laba kabanampande, bakholwa esikhashana nje kuthi ngesikhathi sokulingwa bahlubuke. Okuwela phakathi kwameva yilaba bathi sebezwile bahambe baminyaniswe ngeminako nengcebo nezinjabulo zokuphila, bangatheli izithelo ezivuthiwe. Okusemhlabathini omuhle yilabo abathi belizwile izwi balibambe ngenhliziyo enhle nelungileyo, bathele izithelo ngokubekezela. Akakho othe sokhela isibani asimboze ngesitsha nokuba sibeke phansi kombhede, kepha usifaka othini ukuze abangenayo babone ukukhanya. Ngoba kukho okusithekileyo ongayikuhlaluka nokuyisifuba ongayikwaziwa kube sobala. Ngakho ke, anobheka ukuba nizwa kanjani ngokuba yilo nalo onakho uyakuphiwa, kepha lo ongenakho uyakwamuka nalokho athi unakho. Kwase kufika kuye unina nabafowabo, kepha behluleka ukufinyelela kuye ngenxa yesixuku. Wabikelwa ukuthi unyoko nabafowabo bemngaphandle befuna ukukubona. Kepha waphendula wathi kubo, umame nabafowethu yilabo abalizwa izwi likaNkulunkulu balenze. Kwathi ke ngolunye lwalezo zinsuku wangena emkhunjini yena kanye nabafundi bakhe, wathi kubo, asiwele siye ngaphesheya kolwandle. Basuka ke. Kuthe besahamba ngomkhumbi walala ubuthongo, wehlela ke isivunguvungu somoya elwandle, bagcwala amanzi ababesenguzini. Base besondela bamvusa bathi, Nkosi, Nkosi, safa. wavuka ke wakhuza umoya nokugubha kwamanzi kwanqamuka kwathula kwathi du. Wayesethi kubo, kuphi ukukholwa kwenu na? Besaba bamangala bathi omunye komunye, ungubani lokuba ayale nomoya namanzi kumlalele. Ukukhishwa kwamadimoni. Bafe ngomkhumbe ezweni lamagerasa elibhekene neGalile. Esephumele emhlabathini, wahlangabeza indoda ethile yomuzi eyayinamadimoni. Kwase kuyisikhathi eside ingembathi ingubo, ingahlala andlu kodwa emathuneni. Isimbono uJesu yadazuluka yawaphansi phambi kwakhe, yathi ngezwe elikhulu, nginamsebenzi muni nawe Jesu ndodana kaNkulunkulu ophezu konke, ngiyakuncenga ungangihluphi. Ngokuba wayala umoya ongcolileyo ukuba aphume kulowo muntu, ngokuba wayesembambe kaningi, walindwa eboshwe ngawozankosi nangamaketanga ezinyawo, kepha wathi eseqabule izibopho, waqhutshelwa idimoni ehlane. UJesu wambuza wathi, ungubani igama lakho? Wathi, uLigiyona, ngokuba madimoni amaningi ayengene kuye. Amncenga ukuba angawayali ukuya kwalasha. Kwakukhona lapho umhlambi wezingulube eziningi ziklabile entabeni. Amncenga ukuba awavumele angene kuzo, wawavumela. Aphuma-ke amadimoni kuye, umuntu angena ezingulubeni, umhlambi wagulukudela eweni waphonseka elwandle, waminza. Kwathi ababezalusa bebona okwenzekileyo, babaleka bakubika emzini nasemaphandleni. Khona baphuma ukuyobona okwenzekileyo, bafika kuJesu bamfumanisa umuntu okuphume kuye amadimoni, ehlezi ngasezinyaweni zikaJesu embethe, esangulukile bashawa luvalo. Ababekubone babatshela ukuthi usinde kanjani wayekhwele ngamadimoni. Abantu bonke bakulelozwe lamagerasi bamcela ukuba amuke kubo ngokuba babephethwe ngokwesaba okukhulu, yena wayesengena emkhunjini waphindela emumva. Kepha indoda okuphume kuyo amadimoni yamnxusa kuba ibe naye, kodwa wayimukisa ethi, buyela ekhaya ulande ukuthi kungakanani uNkulunkulu akwenzele khona. Wamuka elanda emzini wonke ngokuthi kungakanani abekwenzele nguye uJesu. Kepha kubuyeni kwakhe uJesu sixuku samthakasela ngokuba bonke babembhekile. Bheka kwafika indoda kuJayiri igama layo, ingumphathi wesinagoge. Yaziphonsa phansi ngasezinyaweni zikaJesu, yamncenga ukuba angene endlini yayo. Ngokuba yayinendodakazi eyodwa, kungathi neminyaka eyishumi nambili, yona isifa. Kepha esahamba izixuku zamminyanisa. Owesifazane wayenomopho iminyaka eyishumi nambili, esekhokhele izinyanga konke abephila ngakho, engenakuphulukiswa muntu. Weza ngasemuva wathinta umphetho wengubo yakhe, kwanqamuka masinyane ukugobha kwegazi lakhe. UJesu wathi, ngubani ongithintileyo na? Bephika bonke wathi, uPetro nababe naye, Nkosi, izixuku zikuminyanise zikucindezele. Kepha uJesu wathi, ukhona ongithintileyo ngokuba ngizwile kuphuma amandla kimi. Owesifazane bona ukuthi kanakufihleka, weza ethuthumela eziphonsa phansi phambi kwakhe, walanda phambi kwabantu bonke isisusa sokuba amthinte nokuthi usinde khona lapho. Wayesethi kuye, ndodakazi, ukukholwa kwakho kusindisile, hamba ube nokuthula. Esakhuluma kwafika othile vela kwamphathi wesinagoge wathi kuye, indodakazi yakho isifile, ungabe usamkhathaza umfundisi. Kepha uJesu ekuzwa lokho wamphendula wathi, ungesabi, kholwa kuphela izakusinda. Esefike endlini kavumanga kuba kungene muntu naye, kuphela oPetro noJohane noJakobe noyise wentombazana nonina. Babekhala bonke beyililela kepha wathi ningakhali ayifile kodwa ilele. Bamhleka usulu bazi ukuthi ifile. Kepha yena wayibamba ngesandla wamemeza wathi ntombazana vuka. Wabuyela umoya wayo yavuka khona lapho wayala kuba inikwe ukudla. Abazali bayo bethuka wabayala kuba bangatsheli muntu okwenzekileyo. Ngokuka Luka 9 wayesebabizela ndawonye abayishumi nambili wabanika amandla negunya phezu kwamadimoni onke nokuphulukisa izifo. Wabathuma ukushumayela umbuso kaNkulunkulu nokuphulukisa. Wathi kubo, ningaphathi lutho lwendlela, naludondolo nasikhwama, nasinkwa namali, ningabi namabhantshi amabili. Nakuyiphi indle ningena kuyo, hlalani lapho nize nimuke khona. Bonke abanganamukeliyo anothi nxa nimuka kulowo muzi nithintithe uthule ezinyaweni zenu kube ngubufakazi ngabo. Bamuka-ke bahamba imizi ngemizi beshumayela ivangeli bephulukisa ezindaweni zonke. Kwathi uHerodi umtetraki ekuzwa konke okwenzekayo wasambatheka ngokusho kwabanye ukuthi uJohane uvukile kwabafileyo. Ngokwabanye ukuthi u-Eliya ubonakele, ngokwabanye ukuthi kuvukile umprofethi othile kwabadala. Kepha uHerodi wathi, uJohane ngamnquma ikhanda mina, kodwa ngubani lo engizwa ngaye okunje wafuna ukumbona. Abapostoli sebebuyile bamlandisa konke abakwenzileyo, wabathatha wamuka nabo bebodwa ukuya emzini othiwa iBhetsayida. Kepha izixuku sezazi zamlandela wazithakazela, wakhuluma kuzo ngombuso kaNkulunkulu, wabaphulukisa abaswela ukuphulukiswa. Seliqala ukushona beza kuye abayishumi nambili bathi, bamukisa abantu kuba baye emzaneni nasezweni elizungezileyo bangenise, bathole ukudla ngokuba lapha sisendaweni eyihlane. Kepha wathi kubo, bapheni nina ukudla. Bathi ke, esinako izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili kuphela ngaphandle kokuba siyobathengela bonke laba bantu ukudla. Ngokuba kwakukhona amadoda okungathi izinkulungwane eziyisihlanu, wathi kubafundi bakhe, bahlaliseni ngezigaba ngamashumi ayisihlanu. Benze njalo babahlalisa bonke. Wazithabatha izinkwa eziyisihlanu nezinhlanzi ezimbili, wabheka ngasezulwini, wazibusisa, wazihlephula, wanika abafundi ukuba babele isixuku. Badla basutha bonke, kwabuthwa imvuthuluka eyasala kubo iziqabetho eziyishumi nambili. Kwathi ekhuleka ngasesitha abafundi babe naye, wababuza ethi, abantu bathi ngingubani na? Baphendula bathi, uJohane Mbhaphathizi, kepha abanye bathi u-Eliya, abanye kodwa bathi kuvukile umprofethi othile wabadala. Wayesethi kubo, nina-ke nithi ngingubani na? UPhethro waphendula wathi, unguKristu kaNkulunkulu. Wabayala wagcizelela ukuba bangatsheli muntu lokho. Wathi, indodana yomuntu imele ukuhlupheka ngokuningi, ilahle ngamalunga nabaphristi abakhulu nababhali, ibulawe ivuswe ngosuku lwesithathu. Wayesethi kubo bonke, uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, makazidele, athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla, angilandele. Ngokuba ilo nalo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe, uyakulahlekelwa yikho, kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami, uyakukusindisa. Ngokuba kuzamsizana umuntu, uma ezuzile izwe lonke yena uqobo, alahleke nokuba limale na. Ngokuba ilo nalo onezinhloni ngami nangamazi ami, ngaye lo indodana yomuntu izakuba nezinhloni lapho iza ngenkazimulo yayo nekayise nezingelosi ezingcwele. Kepha nginitshela ngesiminya ukuthi bakhona abanye kwabemlapha abangayikuzwa ngempela ukufa baze babone umbuso kaNkulunkulu. Kwathi emva kwalawo mazwi kungathi izinsuku zaba isishagalombili wathatha oPetru noJohane noJakobo wenyukela entabeni ukuyokhuleka. Kwathi ekukhulekeni kwakhe isimo sobuso bakhe saba ngesinye, nezingubo zakhe zaba mhlophe zacobezela. Bheka kwakhuluma naye amadoda amabili ayengoMose noEliya. Abonala ngenkazimulo akhuluma ngokumuka kwakhe abemele ukukufeza eJerusalema. UPetru nababe naye ababekhwele ngubuthongo, kepha sebephapheme babona inkazimulo yakhe namadoda amabili emnaye. Kwathi ekuhlukaneni kwawo naye uPetru wathi kuJesu, "Nkosi, kuhle ukuba silapha, masakhe amadokodo amathathu. Elinye libe ngelakho, elinye libe ngelikaMose, elinye libe ngelika-Eliya." Wayengazi ukuthi uthini. Esakhuluma lokhu, kwafika ifu labasithi beza besaba ngeneni kwabo efwini. Kwavela izwi efwini lathi, "Lo indodana yami ekhethiweyo, yizweni." Kwathi livela izwi uJesu wafunyana eyedwa bathula bona ngaleyo mihla kabatshelanga muntu neyodwa lezo zinto abazibonileyo. Kwathi ngangomuso sebehlile entabeni, isixuku esikhulu samhlangabeza. Bheka, indoda esisixukwini yamemeza yathi, "Mfundisi, ngiyakunxusa ukuba ubheke indodana yami ngokuba yiyo yodwa kimi." Bheka umoya ibamba, idazuluke masinyane, uyihlukumeze, ikhihlize amagwebu, amuke kuyo eseyizukile. "Ngibanxusile abafundi bakho kuba bamkhiphe, kepha bahluleka." UJesu waphendula wathi, "Oh sizukulwane esingakholwayo nesiphambeneyo, koze kube nini nginani nginibekezelela na? Yilethe lapha indodana yakho." Kuthe iseza idimoni layiwisa phansi, layihlukumeza kakhulu, uJesu wamkhuza umoya ongcolileyo, wamphulukisa umfana, wambuyisela kuyise. Bethi kwabonke ngamandla amakhulu kaNkulunkulu. Besamangele bonke ngakho konke akwenzileyo, wathi kubafundi bakhe, "Khwezani lawo mazwi ezindlebeni zenu, ngokuba indodana yomuntu izakukhashelwa ezandleni zabantu." Kepha bakuzwisisanga lokho kusho. Kwakusithekile kubo kuze bangakuqondi besaba kumbuza ngalokho kusho. Kwavela ukuzidlisana phakathi kwabo kokuthi ngubani ongahle abe mkhulu kubo. Uthe uJesu ebona ukuzindla kwenhliziyo yabo, wathabatha umntwana wamisa phambi kwakhe. Wathi kubo, "Yilowo nalowo oyakwamukela lo mntwana ngegama lami, uyangamukela mina. Ongamukelayo mina, uyamukela ongithumileyo ngokuba omncinyane kini nonke nguye omkhulu." UJohane waphendula wathi, "Nkosi, sabona umuntu ekhipha amadimoni ngegama lakho, samnqabela ngokuba engalandelani nathi." Kepha uJesu wathi kuye, "Ningamnqabeli ngokuba ongamelene nani ungakini." Kwathi seziza kuphelela izinsuku zokwenyuka kwakhe, wabhekisa ubuso bakhe ukuya eJerusalema. Wathuma izithunywa phambi kwakhe zahamba zangena emzini wamaSamaria ukuba zimlungisele. Kepha awamukelanga ngokuba ubuso bakhe babubheke eJerusalema. Uthe abafundi bakhe, oJakobe noJohane, sebekubonile lokho bathi, "Nkosi, uyathanda ukuba sibize umlilo wehle ezulwini uwaqede na?" Kepha waguquka wabakhuza wathi, "Anazi ukuthi ningabomoya muni? Ngokuba indodana yomuntu ayizanga kubhubhisa imiphefumulo yabantu kodwa ukuyisindisa base beya komunye umuzi. Kwathi behamba endleleni umuntu othile wathi kuye, ngizakukulandela noma uya ngapi. UJesu wayesethi kuye, izimpungushe zinemigodi, nezinyoni zezulu zinezidleke, kepha indodana yomuntu kayinandawo lapho engacamelisa khona ikhanda. Wayesethi komuye, ngilandele, wathi yena ngivumele ngiye kuqala ukuyakumbela ubaba. Kepha wathi kuye, yeka abafileyo bembele abafileyo babo, kodwa hamba wena ushumayele umbuso kaNkulunkulu. Nomunye ke wathi, ngizakukulandela Nkosi, kepha ngivumele ngiye kuqala ukuyovalelisa abasekhaya. Kodwa uJesu wathi kuye, akakho othe sebeke isandla sakhe egejeni abuke emumva ofanele umbuso kaNkulunkulu. NgokukaLuka 10. Emva kwalokho iNkosi yamisa abanye abangamashumi esikhombisa, yabathumela ngababili phambi kwayo emizini nasezindaweni zonke ebizakuya kuzo yona. Yathi kubo, ukuvuna kukhulu, kepha izisebenzi ingcosana, ngakho ke nxusani iNkosi yokuvuna ukuba ithumele izisebenzi ekuvuneni kwayo. Hambani, bhekani ngiyanithuma ninjengezimvu phakathi kwezimpisi. Ningaphathi isikhwama nayika nasicathulo, ningabangeleli muntu endleleni. Nakuyiphi indle ningena kuyo, qalani nithi ukuthula makube kulendlu. Kuyakuthuma kukhona lapho indodana yokuthula, ukuthula kwenu kohlala phezu kwayo, kepha uma kungenjalo, kuza kubuyela kini. Hlalani kuleyo dlu nidle niphuze abanipha khona ngokuba isisebenzi sifanele inkokhelo yaso. Ningangenise zindlini ngezindlu. Nakumuphi umuze ningena kuwo benamukela idlano okubekwa phambi kwenu. Niphulukise abagulayo abakuwo nithi kubo umbuso kaNkulunkulu usondele kini. Kepha nakumuphi umuze ningena kuwo benganamukeli, phumelani ezidaladini zawo nithi, nothuli lomuzi wenu olunamathele ezinyaweni zethu, siyakuluhlangulela kini, nokho ke yazini lokhu ukuthi umbuso kaNkulunkulu usondele. Ngithi kini, kuyakuba ngcono kwabaseSodoma ngalolo suku kunakulowo muzi. Maye kuwe Korazini, maye kuwe Bethsaida, koma uma kwakwenziwe eThire naseSidoni imisebenzi yamandla enziwe kini, ngakube kade yaphenduka ihlala ngesaka nangomlotha. Kepha kuyakuba ngcono kulo iThire neSidoni ekwahlulelweni kunakini. Nawe Kapernaume, uyakuphakanyiselwa ezulwini na, uyakwehliselwa eHadese. Onizwayo nini uyangizwa mina, onalayo nina uyangala mina, ongalayo mina uyamala ongithumileyo. Babuya-ke abayishumi ayisikhombisa ngokujabula bathi, Nkosi, namadimoni asithobela ngegama lakho. Wathi kubo, ngabona uSathane ewa ezulwini njengonyazi. Bhekani, ngininikile igunya lokunyathela izinyoka nawofezela, naphezu kwamandla onke esitha nisoze noniwa lutho. Nokho ningathokozi ngalokhu kokuthi omoya banithobela, kepha thokozani ngokuthi amagama enu alotshiwe ezulwini. Ngasona leso sikhathi wathokoza ngomoya ongcwele wathi, ngiyakubonga Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, ngokuba kufihle lokho abahlakaniphileyo nabanokuqonda wakwambulela izingane. Yebo Baba, ngokuba kwabakuhle phambi kwakho ukuba kube njalo. Konke ngikunikelwe ngubaba, akakho wazi ukuthi indodana ingubani kuphela uyise, nokuthi uyise ungubani kuphela indodana, naloyo indodana ethanda ukumambulela yena. Waphendukela kubafundi bebodwa wathi, abusiswa amehlo abona enikubonayo. Ngokuba ngithi kini baningi abaprofeti namakhosi ababethanda ukubona enikubonayo abakubonanga nokuze nikuzwayo abakuzwanga. Beyakwazi ukusukuma isazimthetho esithile samlinga sathi, mfundisi, ngizakwenzani ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na? Wathi kuso, kulotshweni emthethweni, ufunda kanjani? Saphendula sathi, woyithanda inkosi uNkulunkulu wakho, ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo onke amandla akho, nangayo yonke ingqondo yakho, nomakhalwane wakho, njengalokhu uzithanda wena. Wayesethi kuso, uphendule kahle, yenza lokho uza kuphila. Kepha sona sithanda ukuzithetha sathi kuJesu, umakhelwane wami ngubani na? UJesu waphendula wathi, umuntu othile wehla eJerusalema eJericho, watheleka phakathi kwezigcwelegcwele, zamhlubula izingubo zamshaya, zamuka zimshiya umndondo nje. Kwaqhabuka kwehla umpristi othile ngaleyo ndlela, wathi embona wamgwemela. Kanjalo nomleve efika kuleyo ndawo embona wamgwemela. Kepha umsamariya othile owayesendleleni wafika kuye wathi ukuba ambone wamhawukela. Waya kuye wabopha amanxeba akhe ewathela ngamafutha newayini, wamkhwelisa esilwaneni sakhe, wamusa endlini yezihambi, wamgcina. Ngangomuso wakhipha odinariya ababili wabanika umninindlu wathi kuye, mgcine nalokho okwelekelayo, ngiyakubuyisela kuwe ekubuyeni kwami. Ngumuphi ngokubona kwakho kulaba abathathu owaba ngumakhelwane wakhe owatheleka phakathi kwezigcwelegcwele na? Sathi, yilo amenzela isihawu, wayesethi uJesu kuso, hamba wenze njalo nawe. Kwathi ekuhambeni kwabo, wangena emzini othile, owesifazane othile igama lakhe nguMatha, wamamukela endlini yakhe. Wayenodadewabo othiwa nguMariya, owahlala ngasezinyaweni zenkosi, walizwa izwi layo. Kepha uMatha ekhathazekile ukusebenza okuningi, waya kuye wathi, Nkosi, awukhathaleli ukuthi udadewethu ungishiyile ngisebenze ngedwa na? Ngakho yisho kuye ukuba ngisize. Kepha inkosi yamphendula yathi, Matha, Matha, unakekela ukhathazeka ngezinto eziningi. Kodwa yinye into edingekile, uMariya ukhethile isabelo esihle angayikwaphucwa sona. Ngokuka Luka 11, kwathi ekhuleka endaweni ethile, esegcinile umuyo wabafundi bakhe wathi kuye, Nkosi, sifundise ukukhuleka njengokuba uJohane naye wabafundisa abafundi bakhe. Wayesethi kubo, nxa nikhuleka, anothi, Baba wethu osezulwini, malingcwelise igama lakho, mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Usiphe isinkwa sethu sezinsuku zonke, imihla ngemihla. Usithethelele izono zethu ngokuba nathi sibathethelela bonke abanecala kithi. Ungasingenise kulingweni, kodwa usikhulule kokubi. Wathi kubo, ngumuphi kini oyakuba nomhlobo, aye kuye phakathi kobusuku athi kuye, mhlobo, ngitsheleke izinkwa zibe zintathu. Ngokuba kufike kimi umhlobo wami evele ukuhambeni, kepha nginanto engayibeka phambi kwakhe. Yena ke ophakathi aphendule athi, ungangihluphi, sekuvaliwe emnyango, nabantwana bami balele kanye nami, anginakuvuka ngikunike na? Ngithi kini, noma engizakuvuka amnike ngokuba engumhlobo wakhe, nokho ngenxa yokukhongisisa kwakhe uyakuvuka amnike konke akudingayo. Ngithikini celani yakuphiwa, funani yakufumana, ngqongothani yakuvulelwa. Ngokuba ilona lo ocelayo, uyamkeliswa nofunayo uyafumana, nongqongothayo uyakuvulelwa. Ngumuphi kini onguyiso, oyakuthi nxa indodana icela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi. Uma icela iqanda ayinike ufezela na. Ngakho ke uma nina, eningakubabi nikwazi ukubapha abantwana benu izipho ezinhle, kakhulu kangakanani uyihlo sezulwini uzakubapha abacela kuye umoya ongcwele. Wakhipha idimoni laliyisimungulu. Kwathi seliphumile idimoni, wakhuluma isimungulu abantu bamangala. Kepha abanye kubo bathi, ukhipha amadimoni ngoBhezebuli umbusi wamadimoni. Abanye bemlinga bafuna kuye isibonakaliso esivela ezulwini. Kepha yena yazi imicabango yabo wathi kubo, yilona lo mbuso owahlukene wodwa uyachitheka, indlu idilike phezu kwendlu. NoSathane, uma ehlukene yedwa, umbuso wakhe uyakuma kanjani na? Lokhu nithi, ngikhipha amadimoni ngoBhezebuli. Uma mina ngikhipha amadimoni ngoBhezebuli, amadodana enu awakhipha ngubani na? Ngalokho ke wona ayakuba ngabahluleli benu. Kepha uma ngikhipha amadimoni ngomunwe kaNkulunkulu, umbuso kaNkulunkulu usufikile phela kini. Uma isiqhwaga sihlomile, silinda umuzi waso, impahla yaso ihlezi ngokuthula. Kepha nxa unamandla kunaso esisukela sinqobe, uyasaphuca izikhali zaso zonke, ebesizethembile, ayabe impango yaso. Ongenami umelene nami, ongabuthi nami uyahlakaza. Nxa umoya ongcolileyo ephumile kumuntu, uyadabula izindawo zomleyo efuna ukuphumula. Engakufumani uthi, ngizakubuyela endlini yami engaphuma kuyo. Uyakufika ke ayifumane ishaneliwe, ihlotshisiwe. Khona bese hamba azithathele abanye omoya abayisikhombisa ababi kunaye, bangene bahlale lapho kugcina kwalowo muntu kube kubi kunokwakuqala. Kwathi esakhuluma lokhu, owesifazane othile esixukwini waphakamisa izwi wathi kuye, sibusisiwe isisu esakuthwalayo namabele wawancelayo. Kepha yena wathi yebo, kodwa kakhulu babusisiwe abalizwa izwi kaNkulunkulu balilondoloze. Sekubuthana kwezixuku, waqala ukukhuluma wathi, lesi sizukulwane siyizizukulwane esibi, sifuna isibonakaliso kepha asiyukunikwa isibonakaliso kuphela isibonakaliso sikaJona. Ngokuba njengalokho uJona waba yisibonakaliso kwabaseNinive, indodana yomuntu yakuba njalo kulesi sizukulwane. Inkosikazi yaseNingizimu iyakusukuma ekwahlulelweni kanye namadoda ayisizukulwane walahle ngokuba yavela emkhawulweni yomhlaba, izakuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni. Bhekani lapha, kukhona kukhulu kunoSolomoni. Amadoda aseNiniva akusukume ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane asilahle ngokuba aphenduka ngokushumayela kukaJona. Bhekani lapha, kukhona okukhulu kunoJona. Akakho othe sokhela isibani asibeke esitha nangaphansi kwesitsha, kepha usifaka othini ukuba abangenayo babone ukukhanya. Isibani somzimba siyiso lakho. Nxa iso lakho liphilile, umzimba wakho wonke ungukukhanya. Kepha nxa lilibi, umzimba wakho ngubumnyama. Ngakho qaphela ukuba ukukhanya okukuwe kungabi ngubumnyama. Njalo ke uma umzimba wakho wonke ungukukhanya, ungenandawo emnyama, uyakukhanya wonke njengesibani sikukhanyisa ngokukhanya kwaso. Esakhuluma umfarisi wamema ukuba adle naye, wangena wahlala ekudleni. Umfarisi wamangala ebona ukuthi kaqalanga ngokuhlamba engakadli. Yayisithi inkosi kuye, manje ke nina abafarisi nihlambulula ingaphandle lenkezo lesitsha kepha ingaphakathi lenu ligcwele kuphanga nokubi. Ziwula, yena walenza ingaphandle akalenzanga nengaphakathi na? Kepha yiphani okungaphakathi kube yisiphiwo sabampofu. Bekani ke kobe kuhlambukile konke kini. Kodwa maye kini nabafarisi ngokuba nithela kweshumi kwesikutshane nokwentshungu nokwemifino yonke ninganaki ukulunga nokumthanda uNkulunkulu. Benimelwe ukwenza lokhu ningakuyeki nalokho. Maye kini nabafarisi ngokuba nithanda izihlalo eziphambili emasinagogweni nokubingelelwa ezigcawini zokuthengelana. Maye kini ngokuba nifana namathuna angasabonakaliyo nabantu abahamba ngaphezu kwawo bengawazi. Wayesephendule omunye wezazimthetho wathi kuye, mfundisi, ngokusho lokho uyasijivasa nathi. Kepha wathi, maye nakinina zazimthetho ngokuba nithwesa abantu imithwalo ethwaleka kalukhuni, ninake uqobo lwenu aniyithinti leyo mthwalo nangowodwa weminwe yenu. Maye kinina ngokuba niyawakha amathuna abaprofethi kanti oyihlo bababulala. Ngalokho ningofakazi nivuma imisebenzi yawoyihlo ngokuba bona bababulala ninake niwakha amathuna abo. Ngenxa lokho kuhlakanipha kukaNkulunkulu kwathi, ngiyakuthumela kuba abaprofethi nabapostoli, abanye bayakubabulala abanye babazingele. Ukuze kubizwe kulesi sizukulwane igazi labaprofethi bonke elachithwa kwasekusekelweni komhlaba. Kusukela egazini ka-Abela kuze kufike egazini kaZakhariya owabulawa phakathi kwe-altari netempeli, yebo ngithi kini liyakubizwa kulesi sizukulwane. Maye kini nazazimthetho ngokuba nisisusile isihluthulelo sokwazi, nina uqobo lwenu aningenanga nabangenayo nabavimbela. Kuthe ephuma lapho ababhani nabafarisi baqala ukumzonda kabi nokumbuzisisa ngokuninginingi. Bemqamekela ukuba babambe into ephuma emlonyeni wakhe. NgokaLuka 12. Kwathi sezibuthene izigidi zabantu bazibanyathelana, waqala ukukhuluma ikakhulu bafundi bakhe ethi, xwayani imvubelo yabafarisi engukuzenzisa. Akukho okusitshelweyo ongayikwambulwa nokufihliweyo ongayikwaziwa. Ngakho ke konke nikukhuluma ebumnyameni kuyakwaziwa ekukhanyeni, nalokho nikukhuluma endlebeni emakamereni kuyakumenyezelwa phezu kwezindlu. Kepha ngithi kini bahlobo bami, ningabesaba bawubulala umzimba benganakwenza okunye emva kwalokho. Kodwa ngiyakunitshengisa niyakumesaba, mesabeni lo othe sebulele abe namandla okuphonta esihogweni, yebo ngithi kini mesabeni lowo. Akuthengwa yini mzulile isihlanu ngezindibilisho ezimbili na? Akukhohlakele namunye kuyo emehlweni kaNkulunkulu. Kodwa nezinwele zekhanda leni zibaliwe zonke, maningesabi nidlula imizulile eminingi. Futhi ngithi kini lo nalo oyangivuma phambi kwabantu, nendodana yomuntu iyakumvuma yena phambi kwezingelosi zikaNkulunkulu. Kepha ongiphika phambi kwabantu uyakuphiwa phambi kwezingelosi zikaNkulunkulu. Nala okhuluma izwi elibi ngendodana yomuntu uyakuthethelelwa, kepha ohlambalaza umoya ongcwele kayikuthethelelwa. Kepha nxa beniqhubela emasinagogweni nakubabusi nakuzo iziphathimandla, ningakhathazeki ngokuthi niyakuziphendulela kanjani nangokuthi nokuba niyakukhulumani. Ngokuba umoya ongcwele uyakunifundisa ngasona leso sikhathi okufanele nikukhulume. Omunye wesixuku wathi kuye, mfundisi, shona kumfowethu kuba abelane nami ifa. Kepha wathi kuye, mngane, ubani ongimise ngibe ngumahluleli noma umahlukanisi phezukwenu na? Wayesethi kubo, bekani nicwaye ukuhaha konke ngokuba ukuphila komuntu akumi ngobuningi bempahla yakhe. Wabalandelisa umfanekiso wathi, izwe lomuntu othile nothileyo lathela kahle. Wazindla phakathi kwakhe wathi, ngizakwenzani lokhu ngingenandawo engabuthela kuyo ukudla kwami na? Wayesethi, ngizakwenza lokhu, ngizakudiliza izinqolobane zami ngakhe ezinkulu ngibuthele khona ukudla kwami konke nempahla yami. Bese ngithi kuwo umphefumulo wami, mphefumulo, unempahla eningi ebekelele iminyaka eminingi, phumula udle, uphuze, ujabule. Kepha uNkulunkulu wathi kuye, wena siwula, ngalobusuku umphefumulo wakho uzakubizwa kuwe, pho-ke izinto ozilungisileyo ziyakuba ngezikabani na? Kunjalo kozibekelela ingcebo enganothile kuNkulunkulu. Wayesethi kubafundi bakhe, ngakho-ke ngithi kini, ningakhathazeki ngokuphila kwenu ukuthi niyakudlani nangomzimba wenu ukuthi niyakwembathani. Ngokuba ukuphila kukhulu kunokudla nomzimba kunesambatho. Bekani, izigwababana ukuthi asihlwanyeli, asivuni, azinaxhiba nanqolobane, kepha uNkulunkulu uyazondla, nina nizidlula kakhulu kangakanani izinyoni. Ngumuphi kini ongathi ngokukhathazeka enezele ebudeni bakhe ingalo na? Ngalokho nxa ningenamandla okwenza nokuncinyane, yini ukuba ningakhathazeki ngokunye na? Bekani iminduze ukuthi imila kanjani, ayiphothi, ayaluki, kepha ngithi kini, noSolomoni ebukhazikhazini bakhe bonke wayengembathisile okomunye wayo. Uma uNkulunkulu embathisa kanjalo otshani basendle obukhona namuhla ngomuso obuphonswa eziko, kakhulu kangakanani uyakunembathisa nina ninokukholwa okuncane. Nani maningafune niyakukudla neniyakukuphuza ingakhathazeki, ngokuba konke lokho kufuna ngabezizwe bomhlaba, kepha uyihlo uyazi ukuthi niyakudinga lokho. Kodwa funani umbuso wakhe, khona konke lokho kuyakwenezelwa nina. Ungesabi mhlambe omncane, ngokuba kwathandeka kuyihlo ukukunika umbuso. Thengisizani ngeni nakho, nipha abampofu, nizenzele izikhwama ezingagugiyo, ingcebo engapheliyo ezulwini lapho kungasondeli sela kungoni nundu khona. Ngokuba lapho kukhona ingcebo yenu, lapho uyakuba khona nenhliziyo yenu. Izinkalo zenu mazibe ziboshiwe nezibani zivutha. Nani ibani njengabantu ababheke inkosi yabo ibuye emshadweni ukuba nxa ifika ingqongqotha bayivulele masinyane. Zibusiswe lezo zincoko kuyakuthi inkosi nxa ifika izifumane zilindile, ngiqinisile ngithi kini, iyakuzibopha ukhalo izihlalise kudleni ize izikhonze. Noma ifika ngomlindo wesibili noma ngowesithathu ifumane kunjalo, zibusisiwe zona lezo. Kepha yazini lokhu kokuthi, uma mninindle besazi isikhathi isela elizakufika ngaso, ubengayikuvuma ukuba ifohlwe indlu yakhe. Nani manibe nilungile, ngokuba indodana yomuntu iyeza ngesikhathi engasicabangiyo. UPhethro wayesethi kuye, Nkosi, usilandisa thina lo mfanekiso nokuba bonke na? Yayisithi inkosi, ngumuphi ke umphathi othembekileyo noqondileyo inkosi yakhe yakumbeka phezu kwabendlu bayo ukuba abanike isabelo sabo sokudla ngesikhathi sakho? Ibusiswe leyo nceko kuyakuthi inkosi yayo nxa ifika ifumane yenze njalo. Impela ngithi kini, iyakuyibeka phezu kwakho konke enakho. Kepha uma leyo nceku ithi enhliziyweni yayo, inkosi yami libele ukufika iqale ukushaya abafana namantombazane idle iphuze idakwe, inkosi yaleyo nceku iyakufika ngosuku engayibhekile ngalo nangomzuzu engawaziyo, inqumanqume iyabele nabangakholekile. Njalo ke leyo nceku ebiyazi intando yenkosi yayo ingalungiselanga ingenzanga kwentando yayo iyakushaywa imivimbo eminingi. Kepha ebingaziyenza okufanele imivimbo, iyakushaywa ingcosana, yiloo nalo ophiwa okuningi, kuyakubizwa okuningi kuye, nophathiswa okuningi bayakubiza kuye okungaphezulu kwalokho. Ngize ukuphonsa umlilo emhlabeni, bengifunisisa kangakanani ukuba ngase wokhelwe. Kepha nginomphathizo engiza kubhaphathisa ngawo, ngikhathazekile kanjani uze ufezeke. Nithi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni na, ngithi kini qha, kepha kakhulu kwahlukana. Ngoba kusukela manje, kuyakuba khona abayisihlanu endlini inye, bahlukene, abathathu nababili, ababili nabathathu. Bayakwahlukana uyise nendodana, indodana noyise, unina nendodakazi, indodakazi nonina, unina zala nomalokazana wakhe, umalokazana nonina zala. Wayesenakuzo ezixuku na nca, nibone ifu likhuphuka entshonalanga masinyane nithi iyeza emvula kube njalo. Futhi nca kuphephetha iningizimu nithi liza kubalela kube njalo. Bazenzisi, niyakwazi ukuchachisa ukuma komhlaba nokwezulu, kepha yini ukuba ningachachisi lesi sikhathi na? Pho yini ukuba ninganqumi ngokwenu okulungileyo na? Ngoba nxa uya enkosini nomelene nawe, ncengisisa usesendleleni ukuba ukhululeke kuwe, funa mhlawumbe akuhudulele kumahluleli, umahluleli akunikele kulo iphoyisa, iphoyisa likuphonsa etilongweni. Ngithi kuwe awusoze waphuma khona uze ukhokhe ifadingi lokuphela. NgokaLuka 13, ngaleso sikhathi kwakukhona abathile abamtshela ngabaseGalile igazi labo Pilato ayelixubanisile nemihlatshelo yabo. Waphendula wathi kubo, nithi labo baseGalile babeyizoni kunabo bonke abaseGalile ngokuba behlelwa yilokho na? Ngithi kini qha, kepha uma ningaphenduki niyakubhubha kanjalo nonke. Nalabo bayishumi nesishiyagalombili owawela phezu kwabo umbhoshongo wasesilowama wababulala, nithi bona babe namacala kunabantu bonke abakhile eJerusalema na? Ngithi kini qha, kepha uma ningaphenduki niyakubhubha ngokunjalo nonke. Wayesebalandisa lo mfanekiso ukuthi umuntu othile owayenomkhiwane utshalwe esivinini sakhe, weza efuna isithelo kuwo akasifumananga. Wayesethi kuso isisebenzi sesivini, bheka sekuyiminyaka emithathu ngiza ngifuna isithelo kulomkhiwane ngingasifumani, unqume yini ukuba uyone futhi inhlabathi? Sona saphendula sathi kuye, Nkosi, uyeke nangalowo nyaka ngize ngikuvukuze inhlabathi emaceni awo ngiwuthelele umquba. Mhlawumbe ungaze uthele ngozayo, kepha uma kungenjalo wowunquma. Wayefundisa kwelinye lamasinagoge ngesabatha. Phela kwabakhona owesifazane onomoya obuthakathaka iminyaka eyishumi nesishiyagalombili eseqhothile engenakululama nempela. Kwathi uJesu embona wambiza wathi kuye, mame, ukhululiwe ebuthakathakeni bakho. Wabeka izandla phezu kwakhe, weluleka khona lapho, wamdumisa uNkulunkulu. Umphathi wesinagoge ecunukile ngokuba uJesu ephulukisile ngesabatha, waphendula wathi kuso isixuku, kukhona izinsuku eziyisithupha okufanele ukusetshenzwa ngazo, ngakho-ke anoza ngazo niphulukise, kungabi ngosuku lwesabatha. Kepha inkosi yamphendula yathi, bazenzisi, kanti yilona lo kini kayithukululi yini ngesabatha inkabi yakhe noma imbongolo yakhe emkhombeni ayise ukuyoyiphuzisa na? Kepha lona eyindodakazi ka-Abrahama uSathane bembophile, bhekani iminyaka eyishumi nesishiyagalombili, bekufanele yini ukuba akhululwe kulesi sibopho ngosuku lwesabatha na? Wathi kubasho lokho, bajabha bonke ababemelene naye, isixuku sonke sathokoza ngemisebenzi yonke yenkazimulo eyenziwe nguye. Wayesethi, umbuso kaNkulunkulu ufana nani na? Ngiyakuwufanisa nani na? ufana nenhlamvu yesinaphi ayithatha umuntu wayihlwangela ensimini yakhe yamile yaba ngumuthi izinyoni zezulu zaze zakhela emagatsheni awo. Wabuye wathi umbuso kaNkulunkulu ngiyakuwufanisa nani na? Ufana nemvubela ayithatha owesifazane wayifaka emaqomeni amathathu empuphu kwaze kwabila konke. Wayesedlula ahamba imizi ngemizi nemizana ngemizana efundisa eqonde eJerusalema. Umuntu othile wayesethi kuye, Nkosi, bayingcosana abasindiswayo na? Wathi kubo, phikelelani ukungena ngomnyango omncinyane, ngoba ngithi kini, abaningi bayakufuna ukungena bahluleke. Nxa umninindlu esukumile wavala emnyango, niqale ukuma ngaphandle ningqongqothe emnyango nithi, Nkosi, sivulele. Uyakuphendula athi, anginazi lapho nivela khona. Lapho ke niyakuqala ukuthi, sasidla siphuza phambi kwakho, wawufundisa emgwaqweni yakithi. Athi ke ngithi kini, anginazi lapho nivela khona, sukani kimi nina nonke basebenzi bokungalungi. Lapho ke kuba khona ukukhala nokugedla amazinyo, nxa senibona u-Abrahama no-Isaka noJakobe namaprofeti bonke embusweni kaNkulunkulu, kepha nina nikhishelwe ngaphandle. Bayakufika bevela empumalanga, nasentshonalanga, nasenyakatho, naseningizimu bahlale ekudleni embusweni kaNkulunkulu. Bhekani bakhona bokugcina bayakuba ngabokuqala, bakhona bokuqala bayakuba ngabokugcina. Ngawo lo mzuzwana kweza abafarisi abathile bathi kuye, suka umuke lapha ngokuba uHerodi ufuna ukukubulala. Bathi kubo, hambani nithi kuleyo mpungushe, bheka ngikhipha amadimoni, ngiphulukisa abagulayo namuhla nakusasa, kuthi ngosuku lwesithathu ngipheleliswe. Nokho ngimele ukuba ngihambe namuhla nakusasa nangomhlomuye, ngokuba akunakwenzeka ukuba umprofeti abhubhe ngaphandle kweJerusalema. Jerusalema, Jerusalema, wena obulala abaprofeti, okhanda ngamatshe abathunyiweyo kuwe, bengithanda kangako ukubuthela ndawonye abantwana bakho njengesikhukhukazi sibuthela amazinyane aso phansi kwamaphiko, kepha anivumanga. Bekani, indlu yenu isisala inxiwa kini, kepha ngithi kini anisoze nangibona kuze kufike isikhathi sokuba nithi ubusisi ozayo egameni leNkosi. NgokaLuka 14, kwathi ekungeneni kwakhe ngesabatha endlini yomunye waba yizikhulu kubafarisi ukuba adle ukudla, bona uqobo ababemqaphele. Bheka, kwavela phambi kwakhe umuntu othile owayenesifo samanzi. UJesu wathatha wathi kuzo izazimthetho nabafarisi, kuvunyelwe yini ukuphulukisa ngesabatha noma cha? Kepha bathula, wayesemphatha wamphulukisa wamukisa. Wathi kubo, ngumuphi kini ongathi indodana noma inkabi iyele emgodini angayikhiphi masinyane ngosuku lwesabatha na? Bahluleka ukuphendula kulokho. Wabalandisa abamenyiweyo umfanekiso, ebona ukuzikhethela kwabo izihlalo eziphambili, wathi kubo, nxa umenyiwe ngumuntu ukuya emshadweni, ungahlali esihlalweni esiphambili funa ngabe ukhona omkhulu kunawe omenyiwe nguye. Eze yena onimeme wena naye athi, mdedele lo, khona uqale uhlale kwesingezansi unamahloni. Kepha nxa umenyiwe, hamba uhlale endaweni esezansi, ukuba nxa efika okumemileyo athi kuwe, mhlobo, yenyukela enhla, khona uyakuba nodumo phambi kwabo bonke abahlezi nawe ekudleni. Ngokuba oziphakamisayo uzakuthotshiswa, nozithobayo uzakuphakanyiswa. Wathi nakomemileyo, uma wenza isidlo sasemini noma esakusihlwa, ungabiza abahlobo bakho nabafoweni nomndeni wakho nabakhelwane bakho abacebileyo, ufuna nabo babuye bakumeme kube khona ukwenanana. Kepha uma wenza isidlo, mema abampofu nezinyonga nezimpuphuthe. Uyakubusiswa ke ngokuba bangewenanisele uyakwenaniselwa ekuvukeni kwabalungileyo. Esezwile lokho omunye wababehlezi naye ekudleni wathi kuye, ubusiswe lowo oyakudla isinkwa embusweni kaNkulunkulu. Kepha wathi kuye, umuntu othile wenza idili elikhulu wamema abaningi. Ngesikhathi sedili wathuma inceku yakhe ukuba isho abamenyiweyo ukuthi, zanini ngokuba sekulungisiwe konke. Kepha bonke baqala ukuzilandulela ngazilinye, oqala wathi kuye, ngithengile insimu, kuswelekile ukuba ngiye ngiyibone, ngiyakuncenga mawungilandulele. Omunye wathi, ngithengile izinkabi eziyishumi, sengiya ukuzilinga, ngiyakuncenga mawungilandulele. Omunye wathi, ngithathile umfazi ngalokho ngingeze. Nisibuyile inceku yabika lokho enkosini yayo, khona umnini wendlu wathi ukuthela wathi encekwini yakhe, khawuleza uye emgwaqweni nasemigcingweni yomuzi, ungenise lapha abampofu nezilima nezimpumputhe nezinyonga. Yathi inceku, Nkosi, sekwenziwe ngokuyala kwakho, kepha isekhona indawo. Yathi inkosi encekwini, phuma uye ezindleleni nasezinyangweni, ubacindezele bangene ukuba igcwale indlu yami. Ngokuba ngithi kina yikho neyodwa yalawa madoda abemenyiwe eyakulizwa idili lami. Kwakuhamba naye izixuku eziningi, waphendwa wathi kuso, uma umuntu eza kimi engamzondi uyise nonina nomkakhe nabantwana bafowabo nawodadewabo, yebo nokuphila kwakhe, angebe ngumfundi wami. Nalo ongathwala isiphambano sakhe angilandele, angebe ngumfundi wami. Ngoba ngumuphi kini othi efuna ukwakha umbhoshongo angaqala ahlale phansi abale izindleko ukuthi unakho okokuqeda na? Funa ukuthi asebeke isisekelo engenamandla okuqeda bonke abakunayo baqale ukumhleka. Bathi, lowo muntu waqala ukwakha kabanga namandla okuqeda. Noma yiphi inkosi yakwenye inkosi ukuhlaselana nayo engaqali ihlale phansi ihlole ukuba inamandla yini ukuhlangabezana ngezinkulungwane eziyishumi nalezo eza kuyo, inezinkulungwane ezingamashumi amabili na? Kepha uma kungenzeka, ingathi sekude leyo ithuma amanxusa icele okokuthula. Kunjalo ke ilona lo kini ongakavalelisi nakho konke anakho, angebe kumfundi wami. Usawothi uyinto enhle. Kepha uma usawothi edumele, uyakuhlaziywa ngani na? Akasafanele namhlabathi namquba, uyalahlwa njengaphandle onezindlebe zokuzwa makezwe. NgokukaLuka 15, kwasekusondela kuye bonke abathelisi nezoni ukumuzwa. AbaFarisi nababhali basebekhonona bethi, lo muntu wamukela izoni adle nazo. Wayesebalandisa lo mfanekiso ethi, ngumuphi umuntu kini onezimvu eziyikhulu alahlekele ngenye kuzo angazishiyi ezingamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye ehlane aye kwelahlekileyo aze ayithole na? Athi eseyitholile ayetshathe ethokoza. Esefike ekhaya amema abahlobo nabakhelwane athi kubo, thokozani nami ngokuba ngiyitholile imvu yami ebilahlekile. Ngithi kini, kanjalo kuya kuba khona ukuthokoza ezulwini ngesoni sisinye esiphendukayo kunabalungileyo abangamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye abangasweli ukuphenduka. Noma ngumuphi wesifazane othi enezinhlamvu zesiliva eziyishumi, uma elahlekelwe luhlamvu lwabalunye, angokhele isibane ashanele indlu afunisise aze aluthole? Athi ukuba luthole, abiza abahlobo nabakhelwane athi, thokozani nami ngokuba ngilutholile uhlamvu lwami obelulahlekele. Ngithi kini, kanjalo kukhona ukuthokoza phambi kwezingelosi zikaNkulunkulu ngesoni sisinye esiphendukayo. Wayesethi, umuntu othile wayenamadodana amabili. Encane yayo yayisithi kuyise, baba, nginike isabelo sefa esiqondene nami. Wahlukanisela impahla. Kwathi emva kwezinsuku ezingeziningi, indodana encane yayisibutha konke yamuka yaya ezweni elikude yacisa khona imfuyo yayo ihamba ngokonakala. Isisaphaze konke kwavela indlala enkulu kulelozwe, yaqala ukuswela. Yayisiya kukhonza komuye umuntu walelozwe, yena wayithuma emadlelweni akhe kuba yaluse izingulube. Yafisa ukuzisuthisa ngemidumba edliwa izingulube, kepha kayiphiwanga muntu. Kuthe kusekusile kuyo yathi, bangaka baqasha bakababa abanokudla okuningi, kanti mina ngifa indlala lapha. Ngiyakusuka ngiye kubaba ngithi kuye, baba ngonile kulo izulu naphambi kwakho. Angisafanele ukuthiwa indodana yakho, ngenze ngibe njengomunye wabaqashwa bakho. Yayisisuka yafika kuyise, kepha kuthe isekude, uyise wayibona, waba nesihe, wagijima wayisingatha entanyeni, wayanga. Indodana yayisithi kuye, baba ngonile kulo izulu naphambi kwakho, angisafanele ukuthiwa indodana yakho. Kepha uyise wathi ezincekwini zakhe, sheshani khiphe ingubo enhle kunazo zonke, niyembathise nifake indandatho esandleni sayo nezicathulo ezinyaweni. Nilethe ithole elikhuluphalisiweyo, nilihlabe sidle sijabule. Ngokuba le ndodana yami ibifile yabuya yaphila, ibilahlekile seyatholakala, base beqala ukujabula. Kepha indodana yakhe enkulu yayisensimini, yathi size isondela endlini yezwa ukuhlabelela nokusina. Yabiza omunye wabafana yabuza ukuthi kwenze njani lokho. Wathi kuyo, kufika umfowenu uyihlo wahlaba ithole elikhuluphalisiweyo ngokuba ubuye wamthola ephilile. Kepha yathukuthela, kayivumanga ukungena, uyise wayesephuma wayincenga. Kodwa yaphendula yathi kuyise, bheka iminyaka engingaka ngikukhonzile angizange ngeqe umnyalo wakho, kepha mina uzange ungiphe nazinyana lembuzi ukuba ngijabule nabahlobo bami. Kodwa kuthe ukuba ifike le ndodana yakho eqede imfuyo yakho nezifebe, wayihlabisa ithole elikhuluphalisiweyo. Wayesethi kuyo, mntanami, wena uhlala nami njalo, konke kwami kungokwakho. Kepha simele ukujabula sithokoze ngokuba umfoweni lo owayefile wabuye waphila, wayelahlekile sewatholakala. NgokaLuka 16. Wayesekhuluma nakubafundi bakhe ethi, kwakukhona umuntu othile oyisicebi, wayenomphathi, yena wamangalelwa kuye ngokuthi uchitha impahla yakhe. Wambiza wathi kuye, kuyini lokhu engikuzwa ngawe na? Landa ngobuphathi bakho ngokuba ungebe usaba ngumphathi. Wayesethi umphathi phakathi kwakhe, ngiza kwenze njani lokhu inkosi yami ingaphuca ubuphathi? Anginamandla okulima, nginamahloni ukunxiba. Ngiyakwazi engiyakwenza ukuba bangamukele ezindlini zabo nxa ngikhishwa ebuphathini. Wawabiza ngabanye abanamacala enkosini yakhe, wathi kokuqala, unecala elingakanani enkosini yami na? Wathi, amabhati ayikhulu amafutha. Wayesethi kuye, thatha incwadi yakho, usheshe uhlale phansi, ulobe amashumi ayisihlanu. Khona wathi komuye, wena ke, unecala elingakanani na? Wathi, izinganiso eziyikhulu zikakolweni. Wathi kuye, thatha incwadi yakho ulobe amashumi ayisishiyagalombili. Inkosi yambabaza umphathi ongalungile ngokuthi wenze ngokuhlakanipha, ngokuba abantu abalesikhathi bahlakaniphile ezukulwaneni sabo kunabantwana bokukhanya. Nami ngithi kini, zenzeleni nina abahlobo ngokamamona ongalungile ukuze kuthi nxa kuphelile banamukele ezindlini eziphakade. Othembekile kokuncinyane uthembekile nakokukhulu, ongalungile kokuncinyane kalungile nakokukhulu. Ngakho uma beningathembeki kokukamamona ongalungile, ubani uyakuniphathisa okuyikhona khona na? futhi uma beningathembeki kokomunye ubani wakuninika okungokwenu na? Akukho nceko engakhonza amakhosi amabili ngokuba kokunye iyakuzonda enye ithande enye, noma ibambelele kwenye iyeyise enye. Ningeze nakhonza uNkulunkulu noma mona. AbaFarisi ababethanda imali bakuzwa konke lokho bamklolodela. Wayesethi kubo, nina ningabazishaya abalungileyo emehlweni abantu, kepha uNkulunkulu uyazazi izinhliziyo zenu ngokuba lokho kuphakemeyo phakathi kwabantu kuyisinengiso emehlweni kaNkulunkulu. Umthetho nabaprofeti kwakukhona kwaze kwafika uJohane. Usuka kuleso sikhathi ivangelo lombuso kaNkulunkulu liyashunyayelwa, wonke umuntu uphika ngokufuzula kuwo. Kepha kulula ukuba kudlule izulu nomhlaba kunokuba kuwe ibalana elilodwa lomthetho. Ilona lo lahla umkakhe aganwe ngomunye uyaphinga, noganwa ngolahliwe yindoda uyaphinga. Kwakukhona umuntu othile onothileyo owayegqoke ezibubende nezelineni elihle esijabulisa imihla ngemihla eTamasa. Kwakukhona futhi ompofu othile uLazaro igama lakhe owayelahliwe ngasesangweni lakhe egcwele izilonda. Enxanela ukusuthiswa ngemvuthuluka ewa etafuleni lesicebi, yebo kweza nezinja zamkhotha izilonda. Kwase kuthi wafa umpofu wathalwa yizingelosi wasiwa esifubeni sika-Abrahama, nesicebi safa sembelwa. Sasisehayide saphakamisa amehlo aso sisebuhlungwini sambona u-Abrahama ekude noLazaro esesifubeni sakhe. Samemeza sathi, baba Abrahama, ngihawukele uthumelo Lazaro agcobhoze isihloko somunwe wakhe emanzini aphozise ulimi lwami ngokuba ngiyahlushwa kuleli langabi. Kepho Abrahama wathi, ndodana, khumbula ukuba wamukele okuhle kwakho usesekuphileni noLazaro kanjalo okubi, kodwa manje uyaduduzwa yena lapha, wena uyahlushwa. Nangaphezu kwakho konke lokho kubekiwe umosha omkhulu phakathi kwethu nani, ukuba abafuna ukusuka lapha baye kini bangekwenze, nabalapho bangeweleli kithi. Sase sithi, njalo ngiyakucela baba ukuba umthumele endlini kababa, ngokuba nginabafowethu abayisihlanu ukuze afakaze kubo bangezi nabo kule ndawo yobuhlungu. Kepho Abrahama wathi, banoMose nabaprofeti, mabezwe bona. Sathi ke, qha baba Abrahama, kodwa uma kusuka umuntu kwabafileyo aye kubo bayakuphenduka. Kepha wathi kuso, uma bengalaleli uMose nabaprofeti kabayukuvunyiswa noma kuvuka umuntu kwabafileyo. Ngokuka Luka 17, wayesethi kubafundi bakhe, kungeze kwenzeka ukuba kungaveli izikhubekiso, kodwa maye kulowo ezivela ngaye. Kungcono kuye ukuba itshe lokusila ligaxwe entanyeni yakhe alahlwe elwandle kunokuba akhubekise abe munye kulaba abancinyane. Xwayani nina uma umfowenu ona mkhuze, uma ephenduka mthethelele, noma ekonela kasikhombisa ngosuku abuyele kuwe kasikhombisa ethi ngiyaphenduka womthethelela. Abaphostoli basebethe enkosini, yandisa ukukholwa kwethu. Yayisithi inkosi, uma beninokukholwa okungangenhlamvu yesinaphi beningasho kulomthombe, simbuka utshaleke elwandle ubuya kunilalela. Ngumuphi kini onenceku elimayo nokube yalusayo athi kuyo, ibuya endle, sondela masinyane uhlale phansi udle? Kodwa akayikusho kuyo ukuthi, lungisa ngiza kukudla, uzibophe, ungiphakele ngize ngidle ngiphuze, andukuba udle uphuze wena na? uyayibonga yini inceku ngokuba yenzile ekuyaliweyo na? Kunjalo nani nxa nikwenzile konke enikuyaliweyo anothi asizinceku zalutho sikwenzile nje ebesifanele ukukwenza. Kwathi esahamba ukuya eJerusalema wadabula iSamariya neGalile. Esangena emzaneni othile, kwahlangana naye amadoda ayishumi anochoko amela kude. Aphakamisa izwi athi, "Jesu Nkosi, sihawukele." Kuthe wabona wathi kuwo, "Hambani uyoziveza kubaphristi." Kwathi esahamba ahlanjululwa. Enye yawo isibona ukuthi iphulukisiwe yabuya imdumisa uNkulunkulu ngezwi elikhulu. Yawa ngobuso ngasezinyaweni zakhe imbonga yayingumSamariya. Kapho uJesu waphendula wathi, "Akuhlanjululwanga abayishumi na? Baphi pho abayishagalolunye na? Abafunyaniswanga yini ababuyela ukumnika uNkulunkulu udumo kuphela lona wezizwe na?" Wayesethi kuye, "Sukuma, uhambe, ukukholwa kwakho kukusindisile." Ebuzwe ngabaFarisi ukuthi umbuso kaNkulunkulu uzakufika nini, wabaphendula wathi, "Umbuso kaNkulunkulu awufiki ubonwa ngamehlo. Futhi kabayukusho ukuthi bhekani nanku nokuba nakuya ngokuba bhekani. Umbuso kaNkulunkulu uphakathi kini." Wayesethi kubafundi bakhe, "Kuza kufika izinsuku lapho niyakufisa ukubona lube lunye lwezinsuku zendodana yomuntu, kepha anikulubona. Bayakuthi kini, bhekani nansiya, bhekani nansi, maningayi ningalandeli. Ngokuba njengonyazi, nxa lunyazima kwenye indawo phansi kwezulu, lukhanya luze lufike kwenye indawo phansi kwezulu. Kuyoba njalo indodana yomuntu ngosuku lwayo. Kepha kuqala imele ukuhlupheka ngokuningi yaliwe yilesi sizukulwane. Njengokuba kwenzeka emihleni kaNowa, kuyakuba njalo nasemihleni yendodana yomuntu. Babedla, bephuza, beganwa, bendiswa, kwaze kwafika usuku uNowa angena ngalo emkhunjini, kwafika uzamcolo wababhubhisa bonke. Kanjalo njengokuba kwenzeka nasemihleni kaLothi, babedla, bephuza, bethenga, bethengisa, betshala, bakha. Kepha ngosuku uLothi aphuma ngalo eSodoma, lana umlilo nesibabulu kuvela ezulwini kwababhubhisa bonke. Kuyakuba njalo ngosuku eyakwambula ngalo indodana yomuntu. Ngalolo suku oyakuba phezu kwendlu, impahla yakhe isendlini, kangehle ukuyithatha, njalo nosensimini kangabuyeli emuva. Khumbulani umkaLothi, ofuna ukuzuza ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho, kepha olahlekelwa yikho uyakulondoloza. Ngithi kini, ngalobo busuku kuyakuba khona ababili embhedeni munye, omunye uyakuthathwa, omunye ashiywe. Kuyakuba khona ababili besila ndawonye, omunye uyakuthathwa, omunye ashiywe. Kuyakuba khona ababili ensimini, omunye uyakuthathwa, omunye ashiywe. Base bephendula bethi kuye, "Kuphi Nkosi?" Wathi kubo, "Lapho kukhona isidumbu, kulapho amanqe eyakubuthana khona." Ngokuka Luka 18, wabalandisa umfanekiso ukuthi bamele ukukhuleka njalo, bangadangali. Wathi, "Kwakukhona emzini othile umahlulelo othile, owayengamesabi uNkulunkulu enganaki muntu. Kulowo muzi kwakukhona futhi umfelokazi wayelokhu efika kuye ethi, 'Ngizwele esitheni sami.' Kwaba yisikhathi engavumi, kepha ngasemumva wathi phakathi kwakhe, 'Nakuba ngingamesabi uNkulunkulu, nginganaki muntu. Nokho ke ngokuba lo mfelokazi engikhathaza njalo, ngiyakumzwela funa angizwe ngokufika njalo njalo.' Yayisithi iNkosi, 'Yizwani okusho ngumahlulelo ongalungile. UNkulunkulu kakubezwela yini abakhethiweyo bakhe abakhala kuye imini nobusuku ababekezelele na? Ngithi kini, uza kubezwela masinyane nokho nxa ifika indodana yomuntu imbali yakufumana ukukholwa emhlabeni na? Wayesekhuluma kwabathile ababezethemba ukuthi balungile, bedelela abanye ebalandisa lo mfanekiso ngokuthi, abantu ababili benyukela ethempelini beya kukhuleka, omunye ngumfarisi, omunye ngumthelisi. Umfarisi wema wazikhulekela ngokuthi, Nkulunkulu, ngiyakubonga ngokuba nginjengabanye abantu, isigcwelegcwele, abangalungile, iziphingi, nanjengalomthelisi. Ngizila ukudla kabili ngeviki, nginikela kweshumi kukho konke enginakho. Kepha umthelisi emikude wayengafuna ukuphakamisela amehlo akhe ngasezulwini, kodwa washaya isifuba sakhe ethi, Nkulunkulu, ngihawukele mina soni. Ngithi kini lo wehlela endlini yakhe elungisisiwe kunomunye ngokuba yilona lowo oziphakamisayo uzakuthotshiswa, kodwa ozithobayo uzakuphakanyiswa. Baletha kuye nabantwana ukuba abaphathe, kepha abafundi bekubona babakhuza. Kodwa uJesu wababizela kuye wathi, Vumelana abantwana beze kimi, ingabanqabeli ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo. Ngiqinisile ngithi kini yilowo nalowo ongamukela umbuso kaNkulunkulu njengomntwana kasoze angena kuwo. Umbuso othile wayesembuza ethi, Mfundisi omuhle, ngiyakwenzani ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na? Kepha uJesu wathi kuye, Ungibizelani ngokuthi ngimuhle na? Kakho omuhle munye kuphela uNkulunkulu. Uyayazi imiyalelo ukuthi ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafakazi amanga, yazisa uyihlo nonyoko. Kepha wathi, Konke lokho ngikugcinile kwasebusheni bami. UJesu ekuzwa lokho wathi kuye, Usasilalelwe into yinye. Thengisa ngakho konke onakho wabela abampofu, khona uzakuba negugu ezulwini uze ungilandele. Uthe ekuzwa lokho wadabuka impela ngokuba wayenothile kakhulu. UJesu embona wathi, Kulukhulu kangakanani kwaba nomnotho ukungena embusweni kaNkulunkulu. Kulula ukuba ikamela lingene ngentunja yosungulu kunokuba onothileyo angene embusweni kaNkulunkulu. Abezwa abasebethi, Pho, kungasindiswa bani na? Kepha wathi, Okungenzeka kubantu kungenzeka kuNkulunkulu. Dwayisethi uPetro, Bheka, thina sishiye okwethu sakulandela. Wathi kubo, Ngiqinisile ngithi kini akukho umuntu oshiye indlu, noma umkakhe, noma abafowabo, noma abazali, noma abazali ngenxa yombuso kaNkulunkulu. Ongayikwakwamukeliswa okuphindwe kaningi kulesi sikhathi nasenkathini ezayo ukuphila okuphakade. Wayesebasondeza kuye abayishumi nambili wathi kubo, Bhekani, sikhuphukele eJerusalema konke okulotshwe ngabaprofesi ngendodana yomuntu kuyakugcwaliseka. Ngokuba izakukhashelwa kwabezizwe, iklolodelwe, idunyazwe, ikhafulelwe ngamathe, bayishaye bayibulale, kepha ngosuku lwesithathu izakuvuka. Kepha bona kabaqondanga lutho lwalokho, lelo zilalifihlakele kubo, abakuqondanga obekushiwo. Kwathi sesonda eJerusalema, impumputhe ethile yayihlezi ngasendleleni inxiba. Isizwe esixuku sidlule yabuza ukuthi kuyini lokhu. Base beyitshela ukuthi kudlula uJesu waseNazaretha. Yayisimemeza ithi, Jesu ndodana kaDavide, ngihawukele. Ababehamba phambili bayikhuza ukuba ithule. Kepha kwayikhona imemeza kakhulu yona ithi, Ndodana kaDavide, ngihawukele. Wema-ke uJesu wayala ukuba ilethwe kuye. Isisondele wayibuza wathi, Ufuna ukuba ngikwenzeleni na? Yathi, Nkosi, ukuba ngibone. UJesu wathi kuye, Bona, ukukholwa kwakho kukusindisile. Yayisibona khona lapho, yamlandela imdumisa uNkulunkulu nabantu bonke bekubona bamnika uNkulunkulu indumiso. Ngokuka Luka 19. Wangena eJericho wadabula khona. Bekwa ukhona indoda igama layo linguZakewu, engumtheliso omkhulu icebile. Yayifuna ukumbona uJesu ukuthi ungubani, yahlulwa ngenxa yesicungo ukuba yayimfushane. Yagijimela phambili yakhwela emthonjeni ukuba imbone ngokuba ebeza kudlula ngakhona. Esefikile uJesu kuleyo ndawo, wabheka phezulu wathi kuyo, Zakewu, shesha wehle ngokuba namuhla ngimelwe ukuhlala endlini yakho. Washesha wehla, wamamukela ngokuthokoza. Kuthe bekubona bakhonona bonke bathi, uye kungenisa kwandoda eyisoni. Kodwa uZakewu wasukuma wathi enkosini, bheka, Nkosi, ngipha abampofu ingxenye yempahla yami, kuthi uma ngimaphucile umuntu into ngamacebo, ngibuyisa iphindwe kane. UJesu wathi kuye, namuhla insindiso ifikile kulendlu, lokhu naye eyindodana ka-Abrahama. Ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Kuthe ukuba bakuze lokho, weleka walandisa umfanekiso ngokuba ebeseduze neJerusalem nangokuba bebethi umbuso kaNkulunkulu uza kubonakala masinyane. Wathi ke, umuntu othile wohlanga olukhulu waya ezweni elikude eyozithathela umbuso abuye. Wayesebiza izinceku zakhe eziyishumi wazinika omina abayishumi, wathi kuzo, khwebani ngabo ngize ngibuye. Kepha abantu bomuzi wakhe babemzonda, bathuma amanxusa emva kwakhe bethi asithandi ukuba lo abuse phezu kwethu. Kwathi esebuyile ekuthatheni umbuso wathi, azibizelwe kuye lezo zinceku abezinike imali ukuba azi ukuthi yileyo naleyo izuzeni ngokuhweba. Yavela ke eyokuqala yathi, Nkosi, umina wakho uzuze omina abayishumi. Wathi kuye, kuhleke nceku enhle, lokhu ufunyane uthembekile kokuncinyane, uzakubusa phezu kwemizi eyishumi. Yafika nesibili yathi, umina wakho Nkosi uzuze omina abayisihlanu. Wathi nakuleyo, nawe yiba phezu kwemizi eyisihlanu. Kwafika neye yathi, Nkosi, nangu umina wakho ebengimkhwezile esongwe endangwini. Ngokuba bengikwesaba lokhu ngumuntu olukhuni, uthabatha ongakubekanga, uvuna ongakuhlwanyelanga. Wathi kuyo, ngiza kukwahlulela ngomlomo wakho wena nceku embi. Ubuwazi ukuba ngumuntu olukhuni, ngithabathe ngakubekanga, ngivune ngakuhlwanyelanga. Awufakanga ngani imali yami ebhange, mina ke ukufikeni kwami ngabe ngiyibizile kanye nenzalo na? Wayesethi kwaba bemkhona, maphuceni umina nimniko nawo mina abayishumi. Kepha bathi kuye, Nkosi, unawo mina abayishumi. Ngithi kini, yilona lo onakho uyakuphiwa, kepha ongenakho uyakwaphucwa nalokho anakho. Kodwa lezo zitha zami ezazingathandi ukuba ngibuse phezu kwazo ziletheni lapha nizibulale phambi kwami. Eseshilo lokho waqhubekela phambili wakhuphukela eJerusalema. Kwathi esondela eBhetifage naseBhethaniya ngasentabeni ethiwa yemnqumo, wathuma ababili kubafundi bakhe ethi, hambani emzaneni obhekene nani, nothi ukuba ningene kuwe niza kufumana ithole lembongolo likhulekiwe okungazange kuhlale muntu kulo, lithukululeni nililethe. Uma umuntu enibuza ethi, nilithukululelani na, anothi inkosi yalidinga. Ababethunywe bahamba ke bafumana kunjengokusho kwakhe kubo. Kuthe besalithukulule ithole, abaniniyo bathi kubo, nilithukululelani ithole na? Bathi, inkosi yalidinga. Base beliletha kuJesu, babeka izingubo zabo phezu kwethole, bamkhwelisa uJesu. Verse 36. Esahamba babendlala izingubo zabo endleleni. esasondela ekwehleleni kwentaba eminqubo isixubo sonke sabafundi saqala ukuthokoza nokudumisa uNkulunkulu ngezwe elikhulu ngemsebenzi yonke yamandla esiyibonileyo sithi ubusisi wombuso ozayo egameni leNkosi ukuthula ezulwini nenkazimulo kweliphezulu. Abanye babafarisi besesixukwini bathi kuye, Mfundisi, bakhuza abafundi bakho. Waphendula wathi, ngithi kini, uma bethula laba amatshe azangumemeza. Kwathi esondela, ewubona umuzi wawukhalela. Sengathi ngawazi nawo ngalolu suku wokuthula, kepha kalokhu kufihlakele emehlweni akho. Ngokuba uyakufikelwa izinsuku lapho izitha ziyakukukaka ngodonga lwempi zikuhaqe zikuvimbezele nxa zonke. Zikuwise phansi wena nabantwana bakuwe, zingashiyi itshe phezu kwetshe phakathi kwakho ngokuba ungasazanga isikhathi sokuhanjelwa kwakho. Wangena ethempelini waqala ukugxosha abathengisayo. Wathi kubo, kulotshiwa ukuthi indlu yami iyakuba yindlu yokukhuleka, kepha nina niyenze umume wabaphangi. Wayesefundisa ethempelini imihla ngemihla, kepha abapristi abakhulu nababhali nezikhulu zabantu bafuna ukumbulala. Kodwa babengatholi ukuthi bangenza ngoba abantu bonke babebambelele kuye bemuzwa. Ngokuka Luka 20. Kwathi ngolunye lwezinsuku lezo esafundisa abantu ethempelini, eshumayela ivangeli, abapristi abakhulu nababhali bekanye namalunga bamvukela. Bakhuluma bathi kuye, sitshele ukuthi lokhu ukwenza ngagunya lini, nokuba ngubani okunikelela igunya na. Waphendula wathi kubo, nami ngizakunibuza izwi nize ningitshele. Ukubhaphathisa kukaJohane kwavela ezulwini noma kubantu na? Bazindlisana bodwa bathi, uma sithi ezulwini uzakuthi anikholwanga nguye ngani na? Kepha uma sithi kubantu, abantu bonke bazakusikhanda ngamatshe ngokuba bakholiwe ukuthi uJohane ungumprofethi. Base bephendula ukuthi abazi lapho evela khona. UJesu wayesethi kubo, nami ke anginitsheli ukuthi ngenza lokhu ngagunya lini. Wayeseqala ukulandisa lo mfanekiso ethi kubantu, umuntu watshala isivini wasiqashisa kubalimi, waya kwelinye izwe isikhathi eside. Ngenkathi efaneleyo wayesethumela inceku kubalimi ukuba bamnike ezithelweni zesivini, kepha abalimi bayishaya bayimukisaze. Waphinda wathuma enye inceku, naleko bayishaya, bayidumaza, bayimukisaze. Wayesephinda ethuma nesithathu, nalena bayilimaza, bayiphonsa ngaphandle. Khona wathi umnini sivini, ngizakwenza njani na? Ngizakuthuma indodana yami ethandekayo, mhlawumbe lena baza kuyazisa. Kepha abalimi beyibona bakhulumisana bathi, lo uyindlalifa, masibulale ukuba ifa libe ngelethu. Bayiphonsa ngaphandle kwesivini bayibulala. Ngakho ke umnini sivini uzakwenza njani kubona? Uzakuza ababhubhisi labo balimi isivini asinike abanye, bekuzwa bathi, qha, makungabi njalo. Kepha wababheka wathi, yini pho lokho okulotshiweyo ukuthi itsha balinqabaya bakhe lona laba yinhloko yegumbi? Nilona lowo wayo phezu kwalelotshwe uyakuphohlozwa, kepha lowo eliyakuwela phezu kwakhe liyakumxolisa. Ababhali nabaphristi bafuna ukumbamba khona lapho, kepha besaba abantu ngoba bazi ukuthi ukhulumile lo mfanekiso ngabo. Bamxaphela bathuma izinhloli ezizishaya abalungileyo ukuba bamhile ngezwi lakhe, baze bamkhaphele emandleni asegunyeni lombusi wezwe. Bambuza ke bathi, Mfundisi, siyazi ukuthi ukhuluma ufundisa ngokuqondileyo, awukhethi buso bamuntu, kepha ufundisa indlela kaNkulunkulu ngokuqinisileyo. sivunyelwe ukuthela kuKhesari noma cha. Kepha eqonda ubuqili babo wathi kubo, ngibonisene uDenariyu. Unomfanekiso nombhalo kabani, bathi okaKhesari. Wayesathi kubo, ngakho ke, nikani uKhesari okaKhesari noNkulunkulu okukaNkulunkulu. Abaze baba namandla okumhila ngezwi lakhe phambi kwabantu, bamangala ngokuphendulwa kwakhe, bathula. Kwase kufika kuye abathile babaSaduce abathi akukho ukuvuka kwabafileyo. Bambuza bathi, mfundisi uMose wasilobela ukuthi uma kufa umfowabo womuntu enomfazi kepha engenamntwana, umfowabo makamthathe umkakhe amvusele umfowabo inzalo. Kwakukhona izelamane ezisikhombisa. Owokuqala wathatha umfazi wafa engenamntwana. Nowesibili, nowesithathu wamthatha kanjalo ke abayisikhombisa bafa bengayishiyanga bantwana. Ukugcina wafa nomfazi. Ngakho ke kuvukeni, owesifazane uyakuba ngumfazi wamuphi kubo lokhu abayisikhombisa ababenaye engumkabo na? UJesu wathi kubo, abantwana balenkathi baganwa, bayendiswa. Kepha labo abaza kuthiwa bafanele ukufinyelela kuleyo nkathi nasekuvukeni kwabafileyo kabaganwa, kabendiswa. Ngokuba bangebuye bafe, banjengezingelosi, bangabantwana bakaNkulunkulu, bengabantwana bokuvuka. Kepha ukuthi bavuswa abafileyo noMose wakubonakalisa esihlahleni lapho eyibiza inkosi ngokuthi uNkulunkulu ka-Abrahama noNkulunkulu ka-Isaka noNkulunkulu kaJakobe. UNkulunkulu kasiyo wabafileyo kodwa owabaphilayo ngokuba bonke baphila kuye. Abathile bababhali baphendula bathi, mfundisi ukhulume kahle. Ngokuba babengasenasibindi sokumbuza lutho. Nwayesethi kubo, basho kanjani ukuthi uKristu uyindodana kaDavide na? Lokhu uDavide uqobo uthi encwadini yamahubo, inkosi yathe enkosini yami, hlala ngawe sokunene sami, ngize ngibeke izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho. Ngakho uDavide umbiza ngokuthi inkosi, pho uyindodana yakhe kanjani na? Besalalele abantu bonke wathi kubafundi bakhe, xwana ababhali abafuna ukuhamba bembethe izingubo ezinde, bethanda ukubingelelwa ezigcawini nokuhlala phambili emasinagogeni nasezindaweni ezingenhla ekudleni. Abadla izindlu zabafelokazi bekhuleka isikhathi eside ngokuzenzisa, laba yakwamukeliswa ukulahlwa okukhulu. NgokukaLuka 21, kwathi ebheka wabona abacebileyo bebeka iminikelo yabo emphongolweni omnikelo, wabona nomfelokazi othile ompofu ebeka khona amafadingi amabili. Wathi, ngiqinisile ngithi kini, lo mfelokazi ompofu ubeke okuningi kunabo bonke, ngoba bonke laba beka eminikelweni kokuchichimileyo kwabo, kepha yena empofini bakhe ubeke konke abephila ngakho. Besakhuluma abanye ngethempeli ukuthi lihlotshiswe ngamatshe amahle nangezipho, wathi kubo, kuyakufika izinsuku lapho kungayi kushiywa kulokhu enikubonayo itshe phezu kwetshe elingayi kudilizelwa phansi. Base bembuza bethi, mfundisi, lokhu kuyakuba nini na? Nesibonakaliso siyakuba nini lapho sesiyakwenzeka lokhu na? Wathi, qaphelani nadukiswa, ngoba kuyakuza abaningi ngegama lami bathi nginguye, bathi futhi isikhathi sesisondele, maningabalandeli. Nxa nizwa ngezimpi neziyaluyalo ningethuki, ngokuba kumele ukuba kwenzeke lokho kuqala, kepha ukuphela akukabikho masinyane. Khona wathi kubo, isizwe siyakuvukela isizwe nombuso uvukele umbuso. Kuyakuba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba, nobici nendlala izindawo ngezindawo, kube khona izinto ezisabeka nezibonakalisa ezinkulu ezivela ezulwini. Kepha ngaphambi kwakho konke lokho bayakuyibamba, banizingele, banikhaphele emasinagogweni nasematilongweni, banise phambi kwamakhosi nababusi ngenxa yegama lami. Kuyakunehlela kube ngubufakazi. Ngakho kugcinene ezinhlizweni zenu ukuba ningazindli ngaphambili eniyakuziphendulela ngakho. Ngoba mina ngiyakuninika umlomo nokuhlabanipha abangemelane nakho bakuphike bonke abayimpi kini. Verse 16, yebo, niyakukhashelwa nangabazali nabafowenu nezihlobo nabangani abanye benu bayakubulawa yibo. Niyakuzonda yibo bonke ngenxa yegama lami. Akuyukulahleka nalunwele lwekhanda lenu. Ngokukhuthazela kwenu niyakuzuza imphefumulo yenu. Kepha nxa nibona iJerusalema lihaqiwe izimpi, yazini ukuthi sekusondele ukuchithwa kwalo. Khona abaseJudiya mababalekele ezintabeni, abaphakathi kwalo baphume, abasemaphandleni bangangeni kulo. Ngokuba lezi zinsuku zempindiselo kuba kugcwaliseke konke okulotshiweyo. Maye kwabakhulelweyo nabancelisayo ngalezo zinsuku, ngokuba kuyakuba khona ukuhlupheka okukhulu emhlabeni nentukuthelo phezu kwalesi sizwe. Bayakuwa bedliwa inkemba, bathunjele ezizweni zonke, iJerusalema liyakunyathelwa phansi kwabezizwe kuze kugcwaliseke izikhathi zabezizwe. Kuyakuba khona izibonakaliso elangeni nasenyangeni, nasezinkanyezini, nasemhlabeni, usizi luyakwehlela izizwe, zixakeke ngokuduma kolwandle namaza. Abantu baphele amandla ngokwesaba, nangokubheka okuvelela umhlaba ngokuba amandla ezulu ayakuzanyazanyiswa. Khona bayakuyibona indodana yomuntu iza efwini namandla nenkazimulo enkulu. Kepha nxa kuqala ukuvela lokho, lulamani phakamisa amakhanda enu ngokuba kusondele ukukhululwa kwenu. Wabalandisa umfanekiso ukuthi, bhekani umkhiwane nemithi yonke. Nxa isihluma niyabona nazi ngokwenu ukuthi ihlobo seliseduze. Kanjalo nani nxa nibona lezo zinto zenzeka, yazini ukuthi umbuso kaNkulunkulu useduze. Ngiqinisile ngithi kini, lesi sizukulwana siyukudlula kungakenzeki konke. Kuyakudlula izulu nomhlaba, kepha amazwi ami awasoze adlula. Xwayani ukuba izinhliziyo zenu zingasindwa ngokuminza nokudakwa nokunaka okwalokhu kuphila, lunizume lolusuku ningazelele. Ngokuba luyakufika njengogibe phezu kwabo bonke abahlezi emhlabeni wonke. Ngakho lindani ngesikhathi sonke nikhuleke ukuba nibe namandla okuphepha kukho konke lokho kuyakwenzeka nawokuma phambi kwendodana yomuntu. Njalo wayefundisa ethempelini emini, kepha kusihlwa waphuma ayakolala entabeni ethiwa eyeminqumo. Tekusena abantu bonke beza kuye ethempelini ukumuzwa. NgokukaLuka 22, kwasondela umkhosi wesinkwa esingenamvubelo othiwa iPhasika. Abaphristi abakhulu nababhali bafuna ukuba bangambulala kanjani ngokuba babesaba abantu. Kepha uSathane wangena kuJuda othiwa uSikariyote, engowaba ishumi nambili. Wasuka wakhuluma nabaphristi abakhulu nezinduna ngokuthi angamkhaphela kanjani kubo. Bathokoza bavumelana naye ukumnika imali. Wavuma-ke waze wafuna ithuba lokumkhaphela kubo singekho isixuku. Lwaze lufika usuku lwesinkwa esingenamvubelo okumele ukuba kuhlatshwe ngalo iPhasika. Wathi uMawo Petru noJohane wathi, hambani yokusilungisela iPhasika ukuba sidle. Bathi kuye, uthanda ukuba sikulungisele phi na? Wathi kubo, bhekani seningena emzini yakuhlangana nomuntu othole imbiza yamanzi. Mlandeleni endlini angena kuyo. Nize nithi kumninindlu, uthi umfundisi kuwe, liphi ikamelo okungenisa lapho ngingadlela khona iPhasika nabafundi bami na? Lowo ke uza kunikhombisa ikamelo elikhulu eliphezulu elendlelweyo, lungiselani lapho. Basuka bafumana kunjengokusho kwakhe kubo, base belungisa iPhasika. Kwathi kuba kufike isikhathi wahlala phansi nabapostoli kanye naye. Niwayesethi kubo, nginxanele nokunxanela ukudla nani leli phasika ngingakahlupheki. Ngoba ngithi kini, angisayikulidla ngempela lize ligcwaliseke embusweni kaNkulunkulu. Wamukela isitsha wabonga wathi, thabathani lokhu nabelane. Ngokuba ngithi kini kusukela manje angisayikuphuza okwesithelo somvini uze ufike umbuso kaNkulunkulu. Wayesethabatha isinkwa wabonga sihlephula wabanika wathi, lokhu kungumzimba wami onikelwe nina, yenzani lokhu kuba ningikhumbule. Kanjalo ke nesitsha emva kokudla ethi, lesi sitsha siyisivumelwane esisha egazini lami elithululelwa nina. Kepha bhekani isandla songikhaphelayo sinami etafuleni. Ngoba indodana yomuntu isihamba njengokumisiweyo, kepha maye kulowo muntu ekhashelwe ngaye. Basebeqala ukubuzana bodwa ukuthi kungaze kube ngubani kubo oza kukwenza lokho. Kwavela nokuphikisana phakathi kwabo kokuthi ngumuphi kubo ongathiwa umkhulu. Wayesethi kubo, ababusi bezizwe bazenza amakhosi phezu kwazo, neziphathimandla zazo zithiwa abazenzela okuhle. Kepha nina ninjalo, kodwa omkhulu kini makabe njengomncinyane, nobusa makabe njengokhonzayo. Ngoba ngumuphi omkhulu ohleze kudleni noma okhonzayo na? Akusiyo ohleze kudleni na, kepha mina ngiphakathi kwenu njengokhonzayo. Nina ke, ningabe khuthazela nami ekulingweni kwami. Nanjengokuba uBaba engimisele umbuso, nami nginimisela wona. Ukuba nidle niphuze etafuleni lami embusweni wami, niyakuhlala ezihlalweni zobukhosi, nahlulele izizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli. Simon, Simon, bheka uSathane unifunile ukuba nihlunge njengokolweni. Kepha mina nginxusela ukuba ukukholwa kwakho kungapheli, wena ke nxa usuphendukile uqinise abafowenu. Wathi kuye, Nkosi, ngilungele ukuya nawe nasetilongweni nasekufeni. Wayesethi, ngiyakutshela Petro, uthi iqhuda liwukukhala namhlanje, ungangangiphiki kathathu ukuthi awungazi. Wathi kubo, mhla nginithuma ningenasikhwama nayika nasicathulo, naswela utho na? Bathi lutho. Wayesethi kubo, kepha manje, onesikhwama kasithathe neyika futhi, oselayo kathengise ngengubo yakhe, athenge inkemba. Ngokuba ngithi kini kumele kugcwaliseka kimi lokho kulotshiweyo kokuthi wabalwa kanye nezelelesi ngokuba okuqondene nami sekuyaphelela. Base bethi, Nkosi, bheka nazi izinkemba ezimbili. Wathi kubo, kwanele. Wayesephuma waye entabeni yeminqumo njengomkhuba wakhe, nabafundi bakhe bamlandela. Esefika endaweni wathi kubo, khulekani ukuba ningangeni ekulingweni. Wamonywa kubo kungathi ibanga lokuphonsa itshe, waguqa phansi wakhuleka. Wathi, Baba, uma uthanda, susa lesi sitsha kimi, nokho makungenziwa intando yami, kodwa eyakho. Kwabonala kuye ingelosi ivela ezulwini imqinisa. Esosizini olunzima wakhuleka eqinisela, izithukuthuku zakhe zaba njengamathonsi egazi aconsela emhlabathini. Esesukume ekhulekeni weza kubafundi bakhe, wabafumana belele ngokudabuka. Wathi kubo, nilaleleni na? Vukani khuleke ukuba ningangeni ekulingweni. Esakhuluma bheka kwafika isixuku naye othiwa uJuda omunye wabayishumi nambili. Wayehamba phambi kwabo, wasondela kuJesu ukumanga. Kepha uJesu wathi kuye, Juda, uyayikhapha indodana yomuntu ngokuyanga na? Kuthe ababengakuwe sebebona okuzakwenzeka bathi, Nkosi, sigadle ngenkemba na? Omunye othile kubo wayigadla inceku yomphristi omkhulu wayinquma indlebe yokunene. Kepha uJesu wathatha wathi, Musani, sekwanele, wayiphatha indlebe wayipholisa. Wathi uJesu kubaphristi abakhulu nezinduna zethempeli namalunga abeze kuye, niphumela kungathi nize kumphange, niphethe izinkemba nezinduku. Benginani imihla ngemihla ethempelini, anelulanga zandla kimi, kepha lokhu ihola le namandla obumnyama. Base bemamba, bamuka naye, bamusa endlini yomphristi omkhulu, uPetro walandela ekude. Sebebasile umlilo phakathi egcekeni, bahlala phansi ndawonye, uPetro wahlala phakathi kwabo. Intombazane ethile embona ehlezi ngasemlilweni, yamqolozela yathi nalona ube naye. Kepha waphika wathi sifazane angimazi. Emva kwesikhashana omunye wambona wathi nawe ngomunye wabo kepha uPhetho wathi muntu ndini angisiye. Sekudlulile ngathi ihola linye omunye umuntu waqinisa wathi impela nalona ube naye ngoba futhi ungowabaseGalile. Kepha uPhetho wathi muntu ndini angikwazi ukuthi uthini. Masinyane sakhuluma lakhala iqhude. Inkosi yayisiphenduka yambheka uPhetho. UPhetho alikhumbula izwi lenkosi njengokuba ithe kuye, iqhude lingakakhali namhlanje uza kungiphika kathathu. Waphumela phandle wakhala kamunyu. Amadoda abembambile uJesu ambhinqa emshaya. Amboza ubuso ambuza ethi profetha ukuthi ngubani okushayileyo na. Nokunye okuningi akukhuluma kuye emthuka. Kwathi sekusile kwabuthana amalunga abantu nabaphristi abakhulu nababhali bamisa emphakathini wabo. Bathi, uma unguKristu sitshele, wathi kubo, uma nginitshela nisoze nakholwa. Noma ngibuza nisoze naphendula. Kepha kusukela manje indodana yomuntu izakuhlala ngasokunene samandla kaNkulunkulu. Basebethi bonke kanti uyindodana kaNkulunkulu na, wathi kubo, nisho khona ngokuba ngiyiyo. Bathi pho, sisaswele bufakazi na, ngokuba sesizwile uqobo lwethu ngomlomo wakhe. NgokukaLuka 23 kwase kusuka uqukaba lonke lwamisa kuPilato. Baqala umthwesa icala bathi, simfumene lo edukisa isizwe sakithi, enqaba ukuba kuthelwe imali kuKhesari ethi nguye onguKristu inkosi. UPilato wambuza wathi, wena uyinkosi yabaJuda na? Wamphendula wathi, usho khona. Wayesethi uPilato kubapristi abakhona kuzo izixuku, angifumani cala kulomuntu. Kwayikhona beqinisa kakhulu bethi, uvusa abantu efundisa kulo lonke laseJudiya, eqalile kwelaseGalile waze wafika lapha. UPilato esezwa lokho wabuza ukuba lowo muntu ungowaseGalile yini. Esethole ukwazi ukuthi ungowesifunda sikaHerod, wamthumela kuHerod owayekhona naye eJerusalema ngalezo zinsuku. Kwathi uHerod embona uJesu wathokoza kakhulu ngokuba kwase kukade efuna ukumbona lokho ebezwile ngaye. Wayethemba ukuthi uzakubona isibonakaliso sithile senziwa nguye. Wambuza ngamazwi amaningi kepha yena kamphendulanga ngalutho. Abaphristi abakhulu nababhali babembe bemmangalela kakhulu. Kepha uHerod namabutho akhe bameyisa bambhinga baze bamembathisa ingubo ecwebezelayo bambuyisela kuPilato. Ngalolo suku uPilato noHerod baba ngabahlobo ngoba ngaphambilini kwakukhona ubutha phakathi kwabo. UPilato wabiza ndawonye abaphristi abakhulu nababusi nabantu. Wathi kubo, nilethe kimi lo muntu ngokuthi ungodukisa abantu. Bekani mina ngimhlolile phambi kwenu, kepha ngifumananga cala lezo zinto enimangalela ngazo. Kunjalo noHerod futhi ngokuba umbuyisele kithi, bheka ke akenzanga lutho afanele ukufa ngalo. Ngakho-ke ngiyakumshaya ngimkhulule. Ubemelwe phela ukubakhululela abe munye ngumkhosi. Kepha wamemeza kanye kanye bathi, susa lo, usikhululele uBarabha. Yena wayefaka etilongweni ngenxa siyaluyala esithile esasenzeka emzini ngenxa yokubulala. UPilato wabuya wakhuluma kube efuna ukumkhulula uJesu. Kodwa bamemeza bathi, mbethele, mbethele esiphambanweni. Wayesethi kubo ngowesithathu, kanti lo wenze bubi buni na? Angifumananga kuye icala lokufa, ngakho ngiyakumshaya ngimkhulule. Kepha bamcindezela ngokumemeza okukhulu befuna ukuba bethele, ukumemeza kwabo kwanqoba. Wayesenquma uPilato ngokuthi akwenziwa abakufunayo. Wayesemkhulule wayefakwe etilongweni ngenxa yesiyaluyalu nokubulala babemcela, kepha wamnikela uJesu kubo njengokuthanda kwabo. Kwathi bemuka naye, babamba uSimoni waseKurene, evela endle, bamthwesa isiphambano kuba sithwale emva kukaJesu. Kwamlandela isixuku esikhulu sabantu, kukhona besifazane ababemkhalela bemlilela. Kepha uJesu ephendukela kubo wathi, "Madodakazi aseJerusalema, ningangikhaleli mina kodwa zikhaleleni nina nabantwana benu. Ngoba bhekani kuyeza izinsuku abayakusho ngazo ukuthi zibusiswe izinyumba nezizalo ezingazalanga namabele angancelisanga. Khona bawuqala ukuthi ezintabeni, welani phezu kwenu, nasemagangeni sisibekeleni. Ngoba uma benza lokho emthini oluhlaza, kuyakwenziwani komileyo na? Kwakukhona nabanye zelelesi ezimbili abayiswa ukuba babulawe kanye naye. Sebefikile endaweni ethiwa ikhanda, bambethela khona nazo izelelesi esiya ngawesokunene nesiya ngawesokhohlo. Kepha uJesu wathi, "Baba, bathethele ngoba bakwazi abakwenzayo." Babelana izingubo zakhe benzelana inkatho. Abantu bema bebukela nababusi bamklolodela bathi, "Wasindisa abanye kazisindise yena uma enguKristu okhethiweyo kaNkulunkulu." Sinamabutho ambhinqa eza kuye amnika uviniga ethi uma inkosi yabaJuda zisindise. Kwakukhona nombhalo phezu kwakhe othi, "Lo yinkosi yabaJuda." Njalo esinye sezelelesi ebeziphanyekiwe samhlambalaza sathi, "Wena usiye uKristu na, zisindise kanye nathi." Sase siphendwe esinye sasithethisa sathi, "Nawe umesaba uNkulunkulu, ingani ukulokhu kulahlwa nawe na? Thina kambe ngokufaneleyo ngokuba samukela okulingene nesikwenzile, kepha lo akenzanga lutho olubi." Sase sithi, "Jesu, ngikhumbule nxa usufike embusweni wakho." Wathi kuso, "Ngiqinisile ngithi kuwe, namuhla uzakuba nami eparadisi." Kungaba ihola lesithupha kwase kuba mnyama emhlabeni wonke, kwaze waba ihola lesishagalolunye. Kwafiphala ilanga isihenqo sethempeli sadabuka phakathi. SuJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, "Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami." Eseshilo lokho wafa. Induna ekhulu ibona okwenzekileyo yamdumisa uNkulunkulu yathi, "Nempela lo muntu ubengolungileyo." Zonke izixwe zazibuthanele ukubukela lokho sezibonile okwenzekileyo zabuyela emuva zishaya izifuba zazo. Bonke abazalana nabesifazana ababemlandela bevela eGalile bema kude bebuka lezo zinto. Bheka-ke kwakukhona indoda igama layo nguJosefa eyilungu lomphakathi, indoda enhle nelungileyo. Yona yayingavumanga icebo nesenze sabo eyase-Aramatheya, umuzi wabaJuda eyayibheke umbuso kaNkulunkulu. Yona yaya kuPilato yacela isidumbu sikaJesu. Yasehlisa yasisonga ngendwangu enhle yasibeka ethuneni elaliqoshwe edaleni lapho kungakabekwa muntu khona. Kwakulusuku lokulungisela iSabatha laselizakuqala. Abesifazana beza naye bevela eGalile balandela balibona ethuna nokubekwa kwesidumbu sakhe. Base bebuyela emumva balungisa amakha namafutha, kepha ngeSabatha baphumula njengokomthetho. NgokukaLuka 24, kepha ngosuku lokuqala lweviki kuntwela ngenzansi, bafika ethuneni bephethe amakha ababewalungisile. Bafumana itshe ligingqiwe ethuneni. Kuthe bengena basifumananga isidumbu senkosi uJesu. Kwali besasambathekile yilokho bhekananka amadoda amabili emngakube nezingubo ezicwebezelayo. Besasaba bekhothamele phansi ngobuso athi kubo, "Nifunelani ophila kwabafileyo na? Kakho lapha kepha uvukile. Khumbulani ukukhuluma kwakhe kini seseGalile. Ethi indoda nomuntu imelwe kukhashelwa ezandleni zabantu abayizoni bethelwe ivuke ngosuku lwesithathu." Bakhumbula ke amazwi akhe. Base bebuya ethuneni babika konke lokho abayishumi nanye nakubo bonke abanye. KwakungoMaria Magdalene noJohana noMaria unina kaJakobe nabanye ababekanye nabo babatshela abapostoli kulokho. Kepha lawo mazwi aba njengokukhuluma okuyize kubo kabaze bakholwa yibo. Khona uPetro wasuka wagijimela ethuneni wakhothama wabona izindwangu zizodwa, wamuka waya ekhaya emangele ngokwenzekileyo. Bekake ababili babo babehamba ngalona lolo suku baya emzaneni othiwa yi-Emawuse, ukude neJerusalem amatadiyu angamashumi ayisithupha. Babekhulumisana omunye nomunye ngazo zonke lezo zinto ezehlakeleyo. Kwabe besakhuluma bebuzana, uJesu uqobo wasondela wahambisana nabo. Kepha amehlo abo ayebambekile ukuba bangamazi. Wathi kubo, "Zindabazini lezi nikhuluma ngazo omunye nomunye nihamba na?" Basebema benyukumele. Omunye nguKleyofase igama lakhe, waphendula wathi kuye, "Wena usihamba eJerusalema, ungoyedwa ongazazi izinto ezenzekileyo khona ngalezi zinsuku na?" Wayesethi kubo, "Zinto zini na?" Bathi kuye, "NgoJesu waseNazaretha obe ngumprofethi onamandla ngesenzo nangezwi phambi kukaNkulunkulu nabantu bonke, ukuthi abaphristi abakhulu nababusi bethu bamkhaphele kunqunyelwa ukufa baze bambethela esiphambanweni. Thina-ke besethemba ukuthi nguye ozakusihlenga u-Israyeli, kodwa phezu kwalokho konke sekulusuku lwesithathu lezo zinto zenzekile. Funa besifazane abathile bakithi basethusile ababeyile ethuneni ekuseni. Kuthe bengasifumani isidumbu sakhe bafika bathi babone nombono wezingelosi ezithi uyaphila. Nabathile babakithi baya ethuneni bakufumana kunjani njengokuba beshila besifazane, kodwa yena uqobo abambonanga. Wayesethi kubo, "Oh, nina eningaqondiyo, neni libe lezinhlizweni ukukholwa yikho konke abakushilo abaprofethi. UKristu bengamele yini ukuhlupheka ngalokho aze angene enkazimulweni yakhe na?" Wayesethathela kuMose nakubaprofethi bonke wabachachisela embhalweni okuqondene naye. Base besonde emzaneni ababeya kuwo, yena washaya sengathi udlulela phambili. Bamncengisisa bathi, "Hlala nathi ngokuba sekuzakuhlwa nemini isiyadlula." Wangena wahlala nabo. Kwathi sahlezi nabo ekudleni, wathabatha isinkwa wabonga sihlephula wabanika. Amehlo abo ayesevuleka bamazi, wayesenyamalala kubo. Bathi omunye komunye, "Inhliziyo yethu ibingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni nalapho esivulela imibhalo na?" Base besuka ngasona leso sikhathi baphindela eJerusalema, bafumana abayishumi naye nababe nabo behlangene ndawonye. Bethi, "Impela iNkosi ivukile, ibonakele kuSimoni." Base belanda nabo okwenzekile endleleni nokuthi yaziwa kanjani yibo ekuhlephuleni isinkwa. Besakhuluma lokho, yena uqobo wema phakathi kwabo wathi kubo, "Ukuthula makube kunina." Kepha bashaya luvalo besaba, bethi babona ithongo. Wayesethi kubo, "Nikhathazekeleni na? Kuvelelani zizindlu ezinhlizweni zenu na? Bekani izandla zami nezinyawo zami ukuthi yimina uqobo, ngiphatheni bone ngokuba ithongo aninyanama namathambo njengokuba ningibona nginakho." Esekushilo lokho wababonisa izandla nezinyawo. Kepha bengakakholwa ngenxa yentokozo bamangala wathi kubo, "Ninakho ukudla lapha na?" Bamnika iqatha lenhlanzi eyosiweyo neqa lezinyosi. Wakuthatha wadla phambi kwabo. Wayesethi kubo, "Yilowo, yiwo nalawo mazi ami angiwakhuluma kini ngisenani, okuthi kumele ugcwaliseka konke okulotshwe ngami emthethweni kaMose nakubaprofethi nasemahutsheni." Khona wayesevula ingqondo yabo ukuze baqonde imibhalo. Wathi kuba kulotshiwe kanje ukuthi uzakuhlupheka uKristu avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu, kushunyayelwe egameni lakhe ukuphendwa kube ngokuthethelelwa kwezono ezizweni zonke, kuqale eJerusalema. Nina-ke ningofakazi balezo zinto. Bhekani, ngiyathumela kini isithembiso sikaBaba, kepha hlalani emzinize nembathiswe amandla avela phezulu." Wawahola baze bafika ngaseBhethaniya, waphakamisa izandla zakhe wababusisa. Kwathi sababusisa wahlukana nabo wenyuselwa ezulwini. Bakhuleka kuye baphindela eJerusalema benokuthokoza okukhulu. Babekhona ethempelini njalo bemdumisa uNkulunkulu.